Blog Talk Radio.
Mwizina ry'ubuyobozi bukuru bw'ihuriro nyarwanda no mwizina ryanjye bwite mbanje kubasuhuza mu ndamutso yacu ngira nti mugire amahoro ubumwe n'ubwisanzure. Kuri iyi tariki ya 12 Ukuboza 2021 turihiza imyaka 11 abanyarwanda b'ikubitiro bahuriye i Bethesda nko muri leta ya Maryland muri leta zunze ubumwe za Amerika yiyemeza gushinga RNC. Yiha inshingano nyamukuru yo gukora ibishoboka byose kugira ngo igeze impinduramatwara mu Rwanda, abanyarwanda bave mu icuraburindi n'akangaratete bakomeje guhezwamo n'igitugu cya FPR n'umukuru wayo Paul Kagame. Babizi neza ko imyaka 11 abanyarwanda basenzekajwe n'ingoma y'igisitu atari igihe gito, cyane cyane iyo abaturage bahindutse bambona bucya na babucyana yandi. Tubabazwa cyane n'akarengane kizingiye ku Banyarwanda gahoro k'abakanyaga nk'uruziramire rwizingiye ku ngeragere igasigara nta rwinyegamburiro igaharirwa ikanyukirwa, abicwa, ababurirwa irengero, abafungwa ku maherere, abasenyirwa ibyabo nta mpamvu nta ngurane, abacuruzwa ibyabo ku ngufu, abishyuzwa imisoro n'imisanzu umurengero ya buri jo, abatinya kujya batagira n'urwara rwo kwishima bugarijwe na murengure, abagerageza gutoroka igihugu ngo bagiye gushaka amaramuko bakabatsinda ku mupaka. Umuryango nyarwanda wateshejwe indangagaciro n'ibindi, abo bose bazi neza ko ijoro rimwe rigurwa imbyeyi. Muri ibyo byose, igiteye ishozi ni uko amabi akorerwa abanyarwanda akorwa hifashishijwe inzego z'ubutabera, murantunge z'ubutabera. Urw'inshingamategeko rugizwe n'ingirwa ntumwa za rubanda rurebera ngo ngaho Kagame atagira uwo yunurira akamubikira imbehe. Icyuhuriro nyarwanda rikomeje kwizeza abanyarwanda ni uko muzatugaya gutinda ariko mutazatugaya guhera. Twatangira urugamba rwo kugeza impinduramatwara mu Rwanda, tuzi neza ko nta rugamba rutagira ibitambo, ko ruzasaba ingufu nyinshi, ubwitange n'umuhate by'abanyarwanda b'ingeri zose. Muri urwo rugendo rw'imyaka 11 hari abagiye badohoka, abo tukaba tubashimira uruhare rwabo igihe bari bakiri mu ihuriro. Gusa nubwo abo ihuriro ryagiye ritakaza, hari abo ihuriro ryagiye ritakaza igishimishije kandi gikwiriye kubera Abanyarwanda urugero, ni uko ari benshi cyane bamaze gusobanukirwa ko RNC ariyo mizero rukumbi y'Abanyarwanda, bakaba bakomeje kuyigana no kuyitera inkunga ku bwinshi. Dore ingero zifatika zerekana ko ihuriro nyarwanda atari icyo. Cya mbere, ihuriro ryabaye nka cya giti cyeza imbuto giterwa amabuye n'abahisi n'abagenzi. Abayoboke ba Leta ya Kigali n'itangazamakuru riyibogamiyeho ntibakura mu kanwa RNC, aho kwemera ko RNC ari umutwe ubateye ubwoba, bahisemo kuyambika icyasha cy'umutwe w'iterabwoba. Igikomeje kwigaragaza ni uko iyo turufu y'abapfubanyi bazi neza ko inzego z'ubuyobozi bwa RNC zinyanyagiye mu bihugu byinshi ku migabane y'isi kandi atari baringa. Abayobozi barazwi muri ibyo bihugu, ntibagenda bububa cyangwa bapfutse mu maso, ahubwo bagenda bemye. Cya kabiri, ibi bikaba bihabanye cyane n'ibikorwa by'iterabwoba nyamukiranyamipaka bya nyaryo bikorwa na Leta ya Kigali hirya no hino ku isi. Muri ibyo harimo ubuhotozi, gushimuta, kubuza impunzi amahoro n'amahwemo, ari byo bise kuzihungeta. Na gatatu, Abanyarwanda baribuka ko Leta ya FPR yagerageje kwihererana umuryango w'ubukungu bwa Afurika y'Uburasirazuba ngo ishyirishe RNC na P5 kuri lisite y'imitwe y'iterabwoba igomba kurwanya. Ibyo byarayipfubanye kuko nta gihugu na kimwe cyo muri uwo muryango cyahaye agaciro ayo mangambure. Yagerageje kohereza muri Interpol inzandiko zo guta muri yombi bamwe mu bayobozi b'ihuriro nyarwanda kandi izi neza adresse zabo. Byarayipfubanye, birumvikana ko mu rugendo nk'uru hataburamo za birantego. Nk'uko bivugwa, icy'ingenzi si ukubara inshuro wahuye na birantega ukagwa, ahubwo ni inshuro wagiye ubaduka ndetse ukabaduka n'impambara. Kuri iyi sabukuru y'imyaka 11 haba ntabura gushimira abayoboke b'ihuriro nyarwanda bakomeje kuritsimbararaho amanywa n'ijoro, haba mu mvura y'amahindu, haba ku zuba ry'igikatu, bagatanga inkunga zabo mu nzego zinyuranye cyane cyane urw'ubukangurambaga, amikoro no gushakira ihuriro inshuti z'akadasohoka. Ndashimira byimazeyo abayoboke bashya n'abandi bari mu nzira bagana ihuriro kirwa n'uruhare rukomeye ihuriro rifite mu kugeza impinduka mu Rwanda. Banyarwandakazi, Banyarwanda, nshuti namwe bakunzi b'ihuriro Nyarwanda, basangira ngendo bayoboke b'ihuriro Nyarwanda. Nta gahora gahanze gashigura iri hafi gushigura igitugu cya FPR. Buri wese arasabwa gushyiraho hake tugafatanya guhirika ingoma ngome y'agahotoro. Hahirwa abazaba abatangabuhamya bw'ihirima ry'iyi ngoma imaze imyaka n'imyaniko itsikamiye Abanyarwanda. Nsoje nongera kubifuriza isabukuru nziza. Muragahorana Imana, murakagira amahoro, ubumwe n'ubwisanzure. Gervais Icondo, umunyamabanga mukuru w'ihuriro Nyarwanda.
RNC Viva! Viva! RNC Viva! Viva!
Radio Itahuka, ijwi ry'ihuriro Nyarwanda, ivugira Washington DC, turabasuhuje mwese. Abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi, aho turi kwa mbere ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12, umwaka w'2021, mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka. Bakunzi ba Radio Itahuka rero, nk'uko mumenyereye kwa mbere, umunsi tuza kubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage. Turebera hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda. Umunyarwanda ameze ate mu bukene bwe? Umunyarwanda ameze ate mu mibereho mibi ye? Ntituvuga ubukungu, ntabwo tuvuga imibereho myiza, kubera yuko ibyo ngibyo nibyo kariya gatsiko kihanangirije kanahangiriza Abanyarwanda yuko katazigera kabibaha. Kuva kariya gatsiko kari ku butegetsi, umunyarwanda ntazabura gupfa kandi ariko kamwishe. Bikaba rero ari ibintu kariya gatsiko kashyize muri gahunda, akaba ariyo gahunda, akaba ariyo programme ya kariya gatsiko yo kwica umunyarwanda mu buryo ubwo ari bwo bwose. Kumwica ahagaze ukabona umuntu agenda ariko umuntu yarashize. Abanyarwanda baragowe, Abanyarwanda baratsikamiwe, Abanyarwanda barakubitwa, Abanyarwanda baracuzwa utwabo kugera no ku buzima. Abanyarwanda nta burenganzira bagira bwo gutekereza, Abanyarwanda nta burenganzira bagira bwo gusoma, Abanyarwanda nta burenganzira bagira. Uburenganzira bwose bwa barabwimwe kandi babwimwe na kariya gatsiko. Abanyarwanda nta mashyi no mu mudiho, Abanyarwanda nta majya n'amaza, Abanyarwanda ni banyaguhera. Abanyarwanda rero ni twebwe tubangamiwe. Twebwe tubangamiwe na kariya gatsiko mu kureba uko twashyiramo imbaraga kugira ngo tugasunike ubundi tubashe kubona uburenganzira bwacu. Bakunzi ba Radio Itahuka rero, reka ne kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, niba muri kutwumva, ijambo ni ryanyu.
Ndakumaneza Chantal, nawe uranyumva?
Yego, ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Urakoze cyane, ndagushuhuje, ngasuhuza na Serge dufatanya ku buhanga bw'ibyuma, mufatanya ku buhanga bw'ibyuma, ndasuhuza n'abandi turi bufatanye ikiganiro numva mbadukoresha kuba hari, ndasuhuza kandi Abanyarwanda bose bakurikira ikiganiro cyacu, bakunda Radio Itahuka, bakunda ihuriro Nyarwanda muri rusange, bose aho bari turabashuhuje, kandi dusuhuze n'abayoboke bacu ba RNC ihuriro Nyarwanda aho bari hose ku isi, cyane cyane abo mu biyaga bigari yo mu Rwanda, bose turabajuje cyane. Bo turasuza kandi évidemment n'abandi bose baharanira impinduka mu mashyaka atandukanye no muri societe civile, bose tubahaye indamutso ya Radio Itahuka. Imana ibane nabo. Uyu munsi rero tariki ya 13 z'ukwa 12 2021 tubafitiye ikiganiro kizwe n'ingingo eshatu cyangwa enye ariko mbere ko nzinjira mu reka mbaze nshake baduko uratwumva baduko ashobora kutaraza wenda
ndakumva Edouard
nanyi ndakumva neza cyane baduko ijambo n'irya n'abasuza batwumva
urakoze cyane yego ndabaramutsa rwose ni wowe mperaho umuyobozi w'ikiganiro Edouard Kabagema udutegurira iki kiganiro ukanatuyobora nkaramutsa madame Chantal umaze kunyinjiza muri studio nkaramutsana n'umuyobozi mukuru w'itumanaho Serge Ndayizeye ntibagiwe na Axel Kanisha kuko nawe ni umukozi ukomeye kuri radio itahuka n'abandi bose rero bashobora kuba bari buze mu kiganiro nabo ndabaramukije hanyuma nkaramutsa amatwi bose aho bava hose bakagera haba bari mu gihugu baba bari muri region de Grand Lac baba muri EAC baba bari ku isi yose bari mu gihugu mu Rwanda bari hanze yacyo bari muri Afrika muri Asia muri Australia muri USA bari muri Canada ku isi yose aho bari mu Burayi kuri baramukije n'abandi bose dufatanyije mu gushaka impinduka nabo ndabaramukije urakoze ngusubije ijambo
urakoze mbaduko urakoze kuza mu kiganiro gutera inkunga uyu munsi dufite ikiganiro kirajyana n'ibibazo bya COVID abari kuri YouTube bashobora kuba babonye wenda titre ikiganiro cya ku itariki ya 13 z'ukwa 12 muri 2020 ariko ndizera ko bari bubihindure uyu munsi ikiganiro cyacu ku itariki ya 13 z'ukwa 12 2021 kiragira kiti bahendwa ku birayi byabo none barahungira imyenda ya banki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibisobanuro angaha ni ikibazo ni inyandiko nabonye ariko iteye ubwoba aho abahinzi b'ibirayi barimo guhunga ngo bahungira muri Kongo kubera ko bahendwa ku musaruro wabo bakaba batabasha kwishyura imyenda ya banki ariko ntago ari ikibazo cy'abahinzi gusa b'ibirayi muri rusange ubisesengwe neza ubona ko ari abahinzi bose bahingira isoko bakoresheje amakredi ya banki bafite ibibazo bikomeye cyane kandi batewe na COVID-19 turabisesengura mu kanya ariko muri iyi nkuru baravuga ko deja harimo abahinzi b'ibirayi muri za Rubavu barimo guterezwa bahunze bagahungira muri Kongo bategereje ko ngo ibyabo bitezwa cyamunara kubera ko barahendwa ntabwo amafaranga bashora mu buhinzi bwabo babasha kuyagaruza ntibabasha kwishyura amabanki barahunze iyo niyo titre dufite uyu munsi turagana kandi ku kibazo cy'abantu bacuruza utubari bafite utubari dutoya nabo bafite ibibazo cyane nabo batewe na COVID-19 biriya bibazo byo mu buhinzi byatewe na COVID-19 leta ntigeze ibafasha n'abangaba mu tubari nabo ikibazo bafite bacuruza mu tubari dutoya nabo ni ikibazo cya COVID-19 nabo leta ntigeze ibafasha kandi muzi ko leta yagurije amamiliyoni 5 ryose y'amadolari ngo bakayashyira muri cya kigega ngo nzahura bukungu ariko muzaho ya amamiliyoni yagiye nizo mpamvu rero tubonye abantu b'abakozi basanzwe bakorera imirimo mitoya haba mu buhinzi haba mu bworozi bideburuya ibyo aribyo byose nabo barahombye kimwe n'abandi bose ariko bo ntawabitayeho amafaranga yagiye aho muzi niyo mpamvu rero ingingo tugomba kwizamura kubera ko abantu bakorera igihugu bakiyuha kuya bakitunga bagatunga imiryango yabo nabo barahombye ariko leta ntawe ugize bitaho ya mafaranga bavuga ngo yo mu kigega ntawe ugize bageraho umva bamwe batangiye no guhunga bahungira muri Zaire guhunga imyenda ya banki bo n'ingingo tuganiraho ni kigega cya ejo heza baratubwira ko ngo Nyamasheke ngo yaje ku mwanya wa gatatu mu Rwanda mu byerekeye gutanga amafaranga menshi muri ejo heza ariko noneho turi busesengure turebe umubare w'abantu batanze amafaranga muri Nyamasheke turebe n'amafaranga babikije muri icyo kigega cyitwa ejo heza kiriya cyo kuzigamira izabukuru niho mubona neza ko kiriya kigega cy'ejo bita ejo heza harimo itekinikali ikomeye cyane Kagame ashaka kubeshya amahanga ko igihugu cye ari igitangaza turabireba murabona amafaranga abaturage babitsa muri ejo heza ni muyamenya murumirwa murasanga ko ari ibintu by'itekinika biteye ubwoba mboreka ndebe niba undi muntu wabaje mu kiganiro mushimiye urahari
ndahari ndabumva Edouard ndamwe muranyumva
komera turakumva neza cyane Jean Pierre nawe wasuhuza batwumva
Ya urakoze cyane reka mbanze ngushimire na Mbaduko Chantal na Serge turi kumwe na nabari ku buhanga bw'ibyuma ubwo ndavuga Serge nyine na Chantal ubwo nabandi turi ufatanye kandi ndabasuhuza nifuriza abarwanashyaka bihuriro nyarwanda isabukuru nziza nk'uko byatangiye mu ijambo rya sekretari y'ihuriro nyarwanda Gervais Condo ndumva nabifuriza isabukuru nziza y'imyaka tumaze tugerageza gusobanura ibyo abanyarwanda batashoboraga kumenya burewe nkaba nizera ko tubugira ikiganiro cyiza nk'uko warutangiye introduction ubwo ndumva turigemo mu mizi ntabwo rumva ndashimiye
murakoze cyane kandi turagushimiye cyane kuza mu kiganiro ndizera ko ikiganiro kitari kuba kirekire iyi ngingo impamvu nyizanye ni ukubera ko muzi neza ko hari ingingo twaganiriye ubushize isa nkaho ihura n'ingingo twabonye ko ubu ni minisitiri wa finance Dr. Ndagijimana watumenyesheje ko ngo ari amafaranga ngo miliyari ijana bari bashyize muri cya kigega nzahurabukungu cyagombaga gufasha abantu bazahajwe na covid business zahajwe na covid 19 yaduhaye mu information ebyiri zikomeye information ya mbere nuko ari amafaranga yagiye mu gatsiko kubera iki kubera ko amahoteli bahise bayaha 50 pulsa miliyari 50 kuri miliyari 100 noneho izindi 20 zihabwa nkuko twabisomye mu kiganiro gishize izindi miliyari 20 zihabwa amasosiyete ngo akora transport kandi amasosiyete ni nayo umuntu umwe urumva ko miliyari 50 gutanya na miliyari 20 zibaye 70% zigiye mu kantu k'agatsiko aho hejuru ariko kandi impamvu nanone murayumva nuko hari ahantu bavuze abaturage bavuze bati rwose ari amafaranga ni meza wayaduha natwe bakaduha kubera ko wayaduha ziriya nguzanyo ari amafaranga muri kiriya kigega ni meza kubera ko ngo kunguka ngo ni 8% kandi ukishyura igihe kirekire igihe muhandi mabanki baguca 20% kubungukira bo baguhera 8% mwumva rero impamvu ari amamiliyari bayifatiye bakayagira yabo kubera ko kunguka ari amafaranga make cyane kandi ukishyura igihe kirekire ndo ngo 8% ahandi baca 20% cyangwa se 18% urumva ko ni make cyane kandi bakaguha igihe kirekire cyo kwishyura niyo mpamvu rero bayihariye akajya mu gatsiko noneho rero ikindi indi information yari ikomeye cyane nuko batubwiye bati ibigo by'ubucuruzi ndo nk'abandi bantu bacuruza bakora imirimo itandukanye bageze ku 3,995 ngire ngo hafi 4,000 bo babahaye bagenewe miliyari yo kubatera inkunga miliyari 3,800,000,000 gusa umve ikigo kimwe gikora transport bagihaye miliyari 20 ibindi bigo abantu ibindi bigo bigera ku 4,000,000 abantu abacuruzi wenda umuntu abita abacuruzi ibigo bicuruza 4,000,000 babigenera miliyari 4 gusa kandi ikindi kigo bagihaye miliyari 20 ikigo kimwe cya transport cya Kagame birumvikana mwumva ko hangaha harimo akarengane gakomeye noneho rero tugiye hangaha mu baturage murabona ko ubuzima baravuga bati ubuzima bw'igihugu ubukungu bushingiye ku bantu batoya aba bandi bacuruza hirya no hino mu gihugu nabo bakwiye guterwa inkunga kubera ko amafaranga ntabwo yaje gutera inkunga bariya abantu bakomeye gusa yagomba no gutera inkunga bariya abantu bahinga ibitunguru abacuruza inkoko abacuruza ingurube abacuruza abahinga umuceri abakora utuntu nk'utwo twose kwa aborora inkwavu ibintu nk'ibyo nabo byagomba kubageraho kubera ko wa mubari batubwiraga ngo bazafasha umuntu ngo wahombye 30 gusa ngo wahombye ngo business yahombye 30% ugereranyije n'uko yari imeze muri 2019 ngo ndo muri 2020 kubera covid ngo bagasanga yarahombye 30% ntabwo ari abo hejuru gusa bahombye bonyine nitujya ahanga mu mibare urabona ko n'abaturage bo hasi barahombye hari nk'abantu ahangaha bo muri Rubavu bavuga ko bacuruzaga ibitunguru noneho imipaka irafunga daboro ibitunguru baburaho babijyana muri Congo hari hafunze kubera covid 19 ububari bwari bufunze amaresitora yarafunze ibigo byo mu Rwanda byari bifunze ibitunguru byabo baburaho babicuruza noneho ngo babirekera mu mirima barongera barabitabira babihingiraho ngo biba birarangira urumva ko bahombye 100% ariko ntawabafashije kandi bavuga ngo cyakigega ngo wahombye 30% ngo baramufasha ariko abunga nta bafashije bo noneho rero hari nabandi nabacuruza ingurube nabo babuze abazicuruza ibitoki nabonye muri zavunga bavuga bati igitoki wakigushaga 4500 none baraguha amafaranga 5000 ndongo ugasanga bose barahombye mu buryo butwe bwo ariko nta wigeze bafasha noneho rero mu birayi biteye bite mu birayi bari abacuruzaga ibitunguru bagahomba burundu bagahomba 100% ntibirwe banabisarura kubera ko babuze aho babigurisha haba mu Rwanda muri Congo kubera ko COVID-19 ngo barahinduye bahinga ibirayi bamaze guhinga ibirayi babisaruye bawura umuguzi none kubera ko ntabwo ibintu biratangira gukora babuze umuguzi ngo Minicom iraza ishyiraho ibiciro ariko ibiciro bashyizeho ntabwo byiza bikurikizwa ibiciro bashyizeho reka ndabishake ubundi bavuga Minicom yavuga mu biciro yatanze yavugaga ko iki bikanze bashakire inkuru yavugaga ko ibirayi bihendutse byagombaga kugura amafaranga reka nshake inkuru bavugaga ko ibirayi bihendutse muri bariya bahinzi bo muri Rubavu bariya ku Gisenyi ibirayi bihendutse ngo byitwaga ngo ni reka nshake izina ryabyo ibirayi ngo byitwaga peko ngo nibi byagomba umuhinzi yagomba kubona amafaranga 155 noneho ibyitwa ngo ni kinigi umuhinzi yagomba kubona 225 ku kiro ndabwo bitewe na karite zabyo noneho iyo usomye izi nkuru rero ubona ko hari ubwoko bwinshi bw'ibirayi bari abahinzi bahinga ariko ministeri ibiciro yarashyizeho byagaragazaga ko nkahanga baravuga bati ibirayi bizagurwa 185 ku kiro bazaho umuhinzi kubicuruza umuturage azajya agura ikiro kuri 260 ibirayi bizagurwa 225 ku kiro ngo niyo ari bya kinigi bizagurishwa 300 ibizagurwa 155 bizagurwa 230 donc nuvuga ko iyo bigereranyije ubona ko harimo ikinyuranyo cy'amafaranga 75 hagati y'igiciro kizahabwa umuhinzi n'amafaranga umuguzi we Kigali cyangwa Gisenyi mu Rurengera ahantu hose azatanga harimo ikinyuranyo cy'amafaranga 75 noneho rero ikihangayikishije abahinzi n'iki rero leta yavuze ko nyine ngo igiciro gitoya kibira birayi bya peko byo bigura makeya byagomba gutanga bagomba guhabwa amafaranga 155 naho kinigi bakahabwa amafaranga 225 abahinzi rero baravuga iki baravuga ko bahabwa bo amafaranga hagati y'ijana na 20 170 amafaranga bahabwa bo ntabwo ari ya 155 leta yagennye ahubwo bahabwa 120 amenshi bashobora guhabwa ni 170 kandi hariya muri biriya bice byagenwe na leta na Minicom ubundi amafaranga bashobora guhabwa ibihenda kurusha ibindi ni 225 ariko babaha 170 noneho rero ukabona uko babigurisha baravuga bati ku Gisenyi babigurisha hagati ya 200 na 300 n'i Kigali babigurisha hagati ya 200 na 300 ni ukuvuga iki rero ni ukuvuga ko ibirayi bihenda kurusha ibindi birayi ibyo bita kinigi babigura 170 nkuko abaturage babivuga noneho 170 noneho ku Gisenyi n'i Kigali naho hose abandi abaturage bakazabigura abaguzi bakazabigura 300 urumva ko harimo marije y'amafaranga 130 kandi yagombye kuba 75 kuko nabibabwiye ibirayi byose ubwoko bwose igiciro gihabwa umuhinzi n'ikiguzi umuturage aguriraho ibirayi yagomba kuba marije 175 ariko urabona ko ahangaha umuhinzi kuri ibirayi bihenda baramuha 170 bo bakazabigurisha 300 hariya bakamuha 120 ibirayi bihendutse bakamuha 120 kandi bagombye kumuha 155 noneho bakazabigurisha 200 nabwo urumva ko bamuhe bamwukamo ahangaha rero urumva ni ikibazo gikomeye ikibazo kiri hehe rero ikibazo abaturage barasobanura bati kubera COVID-19 imiti yarahenze hari n'imibare batanga baravuga bati imiti yo gutera mu birayi bavuga ko imiti yavuye ku 70,000 ikajya ku 90,000 ngo ndavuga ibyanditse mu nkuru abaravuga ati imiti isigaye ihenda n'amafumbire yo mu birayi asigaye ahenda ko bavuga bati yavuye ku 60,000 none ageze ku 90,000 kubera ku 19 kandi hari ibintu byinshi byahenze ibyo birazwi kuko ntago bigenda transport zikora ibintu byose byarahenze nuko ibiva hanze abaturage abahinzi bo barahendwa kubera ko imiti bakoresha nayo ari amafumbire ava hanze yasangiye kubahenda ariko ibiciro by'ibirayi byo biragabanuka urumva ko barahumba cyane byaje ubwo rero bigenze bite rero ni ukuvuga ngo kubera ko umwaka ushize ngo bahinze ibitunguru birabahombera burundu imirwana bisarura baragenda ndokuva uruko babigenza barabyihora biborera mu mirima bagenda bongera bihingiraho urumva kandi bahingishaga amafaranga baguje muri banke urumva ko bagomba kwishyura amafaranga bakoresheje mu bitunguru barahombye none no mu birayi barahomba kubera urumva ko baravuga bati kera twagurishaga ikiro 250 ikiro cy'ibirayi none twagurisha 110 kandi ibyo dukoresha ari imiti ari amafumbire byose bisigaye bihenda kubera COVID-19 byose bisigaye bihenda ariko igiciro cyanagabanutse cyane kubera iki kubera ko ibintu ntibiratangira gukora abo bari bukora amanitse amahoteli ntakora nta bintu bikora n'abantu baranakenye damuro kubera COVID-19 urumva ko bo barakora bahomba none ukibaza uti bari abantu bo barazira iki urumva ko barakora bahomba leta irabizi kuva muri 2020 urumva ko n'ibitunguru ntibigeze babisarura n'abandi mu bitoki ntibigeze basarura mbega barahombye kubera ko ntabikora ububari ntibukora amahoteli ntakora ibintu byose ntibikora n'abantu bemera kwideplasa ngo bajye guhaha n'iki byose barahombye ariko ari amafaranga yaje avuga ngo azaza gufasha abantu bagizweho ingaruka na covid business zabo zigapfa ngo ntacyo bigize babaha amafaranga yaheze aho muzi umva ko ahangaha rero ni ikibazo gikomeye kandi simugire ngo iki kibazo kirareba abo mu birayi abahinga ibitunguru nabo mu miceri ariko byagenze muzi neza ko umuceri wabuze isoko cyane ko amashuri icyo gihe akigaga nabo bahinze imiceri babura isoko urumva rero ko mu bantu bagombaga gutabarwa leta ikabatabara ikoresheje kiriya kigega n'aba baturage bagomba kuba baratabawe ariko ntabwo babitayeho kubera ko ni abantu badafite agaciro ntabwo bazwi amafaranga menshi ajya mu bantu bakomeye ndetse na biriya bigo bavuga ngo 300,395 ngo byafashijwe nubwo byafashijwe amafaranga make cyane miliyari 3,800,000 nabo n'abafashwa ugiye ukasesengura ukajya kwitegereza ukareba abafashwa baribo wasanga ari abantu bazwi muri FPR kubera ko ibintu byose bariharira birumvikana noneho icyo baje ni iki rero abaturage baravuga ko ngo bari muri iyi nkuru ni inkuru yo muri Kigali Today yo ku itariki ya 12 ngire ngo 12 ku itariki ya 12 z'uku kwezi nizo hashize ni inkuru yo muri Kigali Today baravuga ko ngo aba bahinzi b'ibirayi batangiye guhunga bajya muri Congo ngo kubera iki kubera ko bafite imyenda myinshi y'amabanki batabasha kwishyura ndabona guhera mu mwaka ushize bahinze ibitunguru byose birapotera kandi kuko ni abantu bahingira isoko baba bakoresheje amafumbire baguze imbuto bateye imiti bagize gute n'abantu bahinga bakoresheje amakredi ya banki umwaka ushize baragendesheje nubwo bahinze ibirayi baragendesheje amafaranga babaha ntahuriye n'ibyo bashoramo none bamwe batangiye guhunga bavuga bati ibyacu bazaza kubiteza cyamunara reka tube twigire muri Congo bazaze guteza cyamunara tutanahari bahunze imyenda y'amabanki none se ukavuga uti kuki leta iza kugoboka aba bantu bagize ibibazo mu mahoteli ko amahoteli nabo bagize ibibazo birumvikana kubera ko amahoteli nayo yaricaye nta muntu winjiramo nta kibi byose birahagarara nabo barabo gutabarwa ariko nabari barabo gutabarwa ni gute leta yareka bari abantu bakagira naho bahunga igihugu bahunga imyenda y'amabanki kubera ni ibintu byatewe na COVID-19 birumvikana iyo COVID itaza ntabwo yameze kuriya ariko niba ari COVID kandi hakaba ari amamiliyoni y'amadolari yasabwe nk'umwenda wo kuza kugoboka abantu bagizweho ingaruka na COVID bariya nabo bagizweho ingaruka na COVID zinakomeye cyane ndetse kuko bamwe bagiye batakaza 100% umusaruro ukagenda burundu kandi ni ibintu basobanura mu mibare ukabona koko bahombye kuki leta itabafasha murabona rero ko ibi bintu atari byo iyo batubwira ngo hari wenda hari inkuru turi busomye bavuga ngo uburinganire ngo abantu bagomba kuringanira ntabwo ari byo aboroheje leta irabatsikamira ntabwo ibitayeho ari amafaranga barayikubiye yose ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu biteye ubwoba kandi binagayitse ko abantu bakorera igihugu bakora imirimo iciriritse kandi nabo bazamura igihugu leta itabagoka kandi nabo barakora bakishyura imisoro bagacunga imiryango yabo ariko urabona ko bageze naho bahunga igihugu nkurikije biri mu nkuru bahunga igihugu bahunga imyenda kandi iyo leta ibagoboka ntabwo baba bageze aho bahunga kubera imyenda umva kangaha ni ikibazo gikomeye reka mbahe ijambo namwe mu gihe cyo mubiganiraho reka mbanze mbaduko ijambo ni ryawe
urakoze nizeye ko muri kunyumva
wewe turakumva
yo ya ibyo bintu uri kuvuga ndumva nta n'igitangaza kirimo mu maso yanjye ikintu ntazi neza ntasobanukiwe niba u Rwanda ubu ngubu cyangwa mu mujyi wa Kigali bari muri guma mu rugo kuko urebye uko ibintu biteye urabona ko abantu asa n'abafungiranye ariko ntacyo bihindura ku gitekerezo cyanjye kuko n'ubundi n'ibitanahari yarahahoze kandi nyine akaba niba nuba nafunguye ariko ingaruka zabyo zirakomeza zikaba nyinshi zikakomeza zikaba ariho zigaragara ubwo rero nkaba hari utuntu dukeya nakongeraho yuko muzi ko bakundaga kwigamba ko ngo nibo bari imbere cyangwa ngo bashoboye guhangana na korona bavuga ko ekonomi izazamuka bavuga ko ibintu bizagenda neza bavuga ko ngo wungutse ibi n'ibi bavuga ko ngo abantu baje kwembesitsa mu gihugu bangana gutya bavuga miliyoni na miliyoni babonye cyangwa bateganya ariko ukuri urasanga ko kwerekana indi shusho nyayo biriya binyamakuru n'iby'agatsiko ntabwo rero biri kubusanya n'ukuri guhari kandi abantu bose n'ubundi bavuga bakunze kwerekana icyo ushaka kuvuga ni uko COVID-19 yahungese isi yose yahungabanyije ekonomi y'isi yose mu Rwanda rero ntabwo rwasigaye ahubwo mu Rwanda byahumiye ku mirari buri mu manegeka kubera impamvu nkeya nshobora guhita mvuga na buri wese ushyira mu gaciro yahita yibonera icya mbere n'u Rwanda ni agahugu gatoya kandi kari hagati muri Afurika ntabwo gakora ku nyanja ntabwo kari kuri Oceania Indiye ntabwo kari kuri Oceania Atlantique ntabwo kageze gute nabire bavuga ko bakoresha Rwandeya ni urugendo rurerure ugomba gushyiramo amavuta noneho byagenze gutereba ni uko ekonomi yarazambye y'isi yose hari icyo bita mu Kidage rifakete yarapfuye sinzi uko twakita mu Kinyarwanda cyangwa mu Gifaransa kwashomena ibintu nibo byemporuza hariya mu Bushinwa bikabikubita mu ndege cyangwa mu bwato bikazagera i Kigali iyo nzira yarapfuye ntabwo igikora nk'uko yagendaga niba warakoreshaga ubwato ukwezi bakoresha indege ugakoresha wenda umunsi umwe cyangwa amasaha 15 ubu ntabwo ariko bimeze ubye ntushobora kugwayo ubye uraca indi nzira ubye nta n'ibintu baraguha byo kuza kwemporuta kuko barakubwira bati wowe ufite korona ntabwo twemeye ko abantu baturutse muri bihugu bagera iwacu ikindi ni uko n'abaproduce aho ngaho bakoraga mu nganda nabo bari muri zaguma mu rugo donc ekonomi yarahungabanye cyane mu bacuruza imodoka n'ibyo byose ariko byutubireke twivugira ibyo mu Rwanda ikindi cyongera ku byo mu Rwanda ku byo abandi bafite ibibazo ibihugu byose bisangiye mu Rwanda hazaho n'akandi kakarusho kuko bafunze imipaka bafunze u Burundi bafunga Uganda kandi aho hantu ariho haturukaga twahahiranaga ibintu by'ibiribwa ibintu bifasha abaturage cyane cyane abo hafi cyangwa se n'inganda zibikeneye ariko cyane cyane abo hafi nibo babiprofitaga yaba amata zaba inka zaba impu zaba ibitoki ibyo byose bafunze imipaka mu gihe kibi ubundi umuntu ushyira mu gace agahita afungura niyo yabaga yahafunze ariko agahita yisubiraho akavuga ati eyi mbese niko bimeze bagahita afungura noneho abaturage bakabona agahumekero barafunze na n'uyu munsi baracyafunze noneho ibyo basobanuye by'uko zira miliyari ijana ngo bateye imirwi hafi 70% cyangwa 80% zikajya mu bintu bya Kagame uretse ko atari ibya Kagame ni umushumba nawe bavuga ko byagiye kwa Tony Blair rikore n'abandi bose ntaza bari bo bari abacanshuro bose bakorana nawo gafatamo za percentage ze ikindi nakongera kuvuga nuko mu kiganiro seje yagiranye na Dr. David Himbara cyumwe gishize yabikomojeho yavuze byinshi cyane kandi byiza nk'umuntu winararibonye muri ekonomi nibyo byose ndi kugerageza kuvugaho ariko yasobanuye yuko iriya myenda u Rwanda rwafashe irenga miliyoni 600 z'amadolari y'Abanyamerika amenshi yagiye kuziba icyuho giterwa na Rwandeya andi ajya kuyamena mu kwishyura imyenda bafashe bubaka KCC Kigali Convention Center andi ajya mu kwishyura Kigali Arena kandi ibyo byose ntabwo ari ibintu biproduza niba bibinda produza mu gihe cya corona ntabwo byinjije amafaranga menshi n'indege nka ziriya niba zaragezeho zigakora karigo ariko numbwira ko zazanaga amafaranga menshi ukurikije abakozi bazikoramo ntabwo zashoboye kunguka donc kiriya ni igihombo gikomeye cyane n'amafaranga menshi yagiye nawe kuvuga ngo yagiye mu hoteli nabyo birashoboka ko batubeshya ahubwo yagiye kuziba icyo cyuho kuko Rwandaya ngo ishobora kubitwara miliyoni sinazibara ntabwo nzibuka ariko numvise ziteye ubwoba abyo itwara buri mwaka ni menshi cyane menshi cyane bo noneho ikindi nakongeraho nuko ibihugu byo biteye imbere muri Amerika ejo naho zisoma ku kinyamakuru kiri seriye yuko inflation imeze nabi cyane hafi 8-9% ntabwo niza nabyumva kuva nabaho kuva namenya Amerika hano mu Burayi iri kuri 6% nayo ni nini cyane iri hejuru ibyo byose rero nuko ndakeka ruko bagiye bamena amafaranga menshi cyane mu baturage n'iki byose niko mikeka ntabwo nabihamya ntabwo ndi mu economist ibyo byose rero niba bimeze gutyo muri Amerika bikaba bimeze gutya hano muri Europe numbwe ko mu Rwanda ariho ari shyashya inflation nayo irahari ibintu bigenda bita agaciro kubera banarisobanura igituma hano inflation imeze nabi ni energy ni za peteroli bituruka kuri peteroli no gucana amashanyarazi na gaz bituruka mu Burusiya n'ahandi hose bituruka ntabwo ari mu Burusiya gusa ariko ibintu bya energy byose birahenda no gutura birahenda na za kwishyura amazu za apartment byose nabyo birahenda ibyo byose rero mu Rwanda iyo ugiyeyo ho nagahoma munwa no abahinzi reka mbihoreye ko turabavuga wenda mu kanya ikindi none kiteye agahinda gikomeye wenda nkanarangiza nuko ntabwo nta musoro n'umwe bagabanyije n'umwe uri mu bindi bihugu biteye imbere ntabwo ariko bimeze kubiriya byishyura biriya bya assurance sociale hari aho bakubwira bati uzishyura ukwezi gutaha cyangwa uzishyura amezi atatu cyangwa tubaye tugusoneye cyangwa ibi n'ibi kuko biri kose ntabwo bagufunga ntabwo baza gufungira amangazi n'ibyo byose hariya mu Rwanda rero nta muntu n'umwe basonewe ku musoro kandi bariya bose bumvise ko bafite imisoro cyangwa bafite imyenda cyangwa bafite keredi nta n'umwe basoneye keredi ibyo byose rero bigatuma ibibazo by'abaturage bafite korona ko yabakozeho cyane cyane abo hasi byo ni ibintu byumvikana kandi bigaragara kubera ko leta nta bushake nta n'ubushobozi ariko nta bushake yagize no kuba yafasha abaturage ikindi mu byo nkeka hasa n'icyuma yazize birimo harimo n'ibindi wenda harimo n'ibya Kizito ariko nuko yavuze ko abaturage ko kubabeshya ngo kuko berekanaga ko bafotora bavuga ko mu Rwanda bazi kubahiriza guma mu rugo ariko kuyatanze ukuri abaturage bakavuga ukuri bakavuga ko ari kubaha ibishyimbo bidashya bakabaha inusu bakabeshya ngo babahaye ibiro 5 ndakeka nabyo ashobora kuba ari ibyo ari kuzira bakaba batubwira biriya bindi komusa nshatse nabandekeye aho ngaho tugakomeza murakoze
urakoze katiye kwa Jean Pierre ingingo yakurikiye
dore nayikurikiye ariko nakarengane gusa ndavugaho gakeya kuko mwabizize byose gusa icyo navugaga mwakare akarere k'amajyaruguru y'uburengerazuba urumva niho byinshi biri ntago horohewe cyane twahoze tuvuga abantu b'abacuruzi nabone ni cyangugu bo bagerageje ko bakajya bajya kwicururiza muri Kongo ubwo nabahariye nabo nuko nibyo bari gushaka kubera ko nta makiriro urebye bafite leta ntago ibitayeho ubwo wahoze uvuga iby'ibiciro nyine ukuntu ikiriho kibira kigura amafaranga 155 170 se mwakare ya karere bageri Kigali bakakigurisha 300 ubwo nge nibazaga ntese nk'umuhinzi aramutse yapakiye imodoka akijyanira Kigali nawe akajya kugurisha kuri 300 urumva ntago bamwemerera kuko ubwo
abayicyamwemerera icyo kirakagira barajyaye umuntu wabo ariko rwageta wowe uruzi usetsa koko
ubwo ni nicyo nahoze nibaza mvuga nti byaro byose umucuruzi ushoboye gupakira ibirayi bye byinshi akajya kwicururiza i Kigali byamufasha ariko kari agatsiko ntikamwemerera ubwo nkavuga nti rero ni akarengane gakomeye kandi leta ntago mu by'ukuri yiteguye kugira ikibafashaho nk'uko mbaduko yarabivuze nyine nta bushake ifite kubera ko mwibuke hariya mwa kariya gace igihe kiriya kirunga kiruka impunzi ziva hakurya muri Kongo nizari zegereye ikirunga zo mu Rwanda hose baje bisuka hariya ari benshi icyo gihe Kagame ajyayo kubasura nta kintu igeze abamarira yaragiye arabareba arongera arigendera muri minsi muribuka agiye kubeshyeshya muri Kongo ko yakubaka ngo inzu z'icyitegererezo ngo ku bantu bagize ingorane z'ikirunga ibyo baherutse kubivuga mu minsi ishize bo muri Kongo ariko urumva ko abaturage bo mu Rwanda bo nta n'ubavugaho nta n'icyo abitayeho bahunga bapfa bagira gute ibyo ntacyo bimubwiye nubwo yenda izo nzu nazo twatekerezaga 30 million inzu zakubaka tukumva nazo ari amafuti ariko nibura ntigeze abivuga ku Banyarwanda
ariko Jean Pierre ubwire n'abanyarwanda batwumva badukurikira ko Repubulika ya Demokarasi iyo ntuza yabayanze bamwangiye
ariko igitekerezo cyari gihari ariko none se iyo gikorera ku Banyarwanda kugira ngo bari kubyanga ati mutwubakire noneho natwe turebe ko twagira icyo bitumarira ariko ubwo abaturage icyo mvuga abaturage bahariya nta yindi shuwa uretse gutekereza nyine kujya gukorera hakurya impamvu hatanameze neza hariya ahantu nibuka yuko hamaze iminsi hicwa abantu umuntu bamubona yenda agiye yambukanye nk'umufuka w'ibirayi agiye kwicuruza nk'uko bakamurasa ngo agiye gucuruza ngo arimo aracuruza ngo ibiyobyabwenge cyangwa se amabuye y'agaciro ibintu nk'ibyo ngo yari yambutse umupaka mbese ni akarere katorohewe rwose na gahoro cyane bigeze no kuvuga ikibazo cy'amata n'amata ngo bageragezaga kuyambutsa ngo barebe ukuntu bayacuruza muri Kongo nabwo biranga kandi ngo mu gihugu nyine aho hakuno nyine muri ko mu mwakariya gace ka Rubavu nizo za Mudende hose ho amata yabaga menshi icyo gihe ngo noneho bagashaka uburyo bayambutsa ubwo naho biza kwanga mbese ubwo ndashaka kuvuga ko kariya gace katorohewe niba umuhinzi nta kigenda umucuruzi nta kigenda wahariya kandi nibyo business y'ibanze mbese nibyo byagatunze abaturage ubwo rero tuvuga ngo abaturage barwaye bwaki cyangwa se barashonje mu by'ukuri ni ukuvuga ko batitaweho ku buryo n'umuturage usanzwe ntashobora gukura ifaranga n'ibyo ahinze ntibishobora kugira icyo bimumarira kandi ntibabemerewe no kubirya nyine ari ukugomba kubigurisha mu ayo makoperative muri make rero ndumva byinshi mwari mwabivuze ariko ni ukwibutsa akarengane kari hariya gusa ko abari ku mipaka cyane usanga bari banafite muwaye bakanayifunga imipaka bakanayifunga ariko ibyo byose agatsiko ntabwo kabishaka gashaka yuko apfiraho ngaho nge ndumva byinshi mwabisesenguye narangarukira ijambo murakoze
turakoze abanyarwanda badukurikira barumva icyo igisobanuro kugira ngo umuntu aze muribuka ko igihe habaga krize y'ibirayi ikigo hari umuntu ni ikigo kimwe cyangwa se umuntu umwe bari bahaye uburenganzira bwo gucuruza ibirayi byose byo kugisenya ubu se uwo muntu ninde ubona iryo soko ryo gucuruza ibirayi byose biva mu majyaruguru y'u Rwanda murumva uwo ariwe birumvikana aha ngaha harimo ikibazo kugira ngo umuntu aze kurangura ibirayi byawe wahinze bikuvunnye ufashe inguzanyo wowe unaniwe kwishyura inguzanyo zawe kubera ko aguhenda ahubwo ikiro kimwe akungukemo amafaranga 130 aguha amafaranga 170 ikiro kimwe cy'ibirayi agenda kigurishije 300 mubyumve neza ukuntu abantu banyunyuza abandi mu Rwanda abantu bazatera imbere bate abantu bazegura umutwe bate babanyunyuza kurisha ni ibintu bitoroshye mbere katuye ku ngingo yacu ya kabiri nayo irasa n'iyi naho ni inkuru ivuga ukuntu ndumva ari inkuru yo mu museke ku itariki ya 9 z'ukwa 12 2021 nayo ifite ukuntu ivuga ukuntu abaturage abantu bakora utubari tworoheje utubari duciriritse kwa byandi byo munsi gitanda ubari butoya nabo bafite ibazo bikomeye kandi batewe na COVID-19 kubera iki kubera ko muri iyo nkuru baravuga ngo bafite ngo ntabwo bashobora gucuruza mu buryo bwemewe n'amategeko kubera ko nyuma yaho COVID igiye igabanya umurego bamwe amafite amahoteli n'ububari bukomeye amaresora akomeye bagiye babadohorera ariko bariye bafite utubari dutoya ngo banze kubadohorera ariko nta nubwo banze kubadohorera babashyirimo condition zituma badashobora kwemererwa kongera gufungura kubera iki kubera ko ngo RDB cya kigo cya Karara Kamanzi kibaha condition nyinshi zirimo ngo kugira ngo bemere gufungura no gukora ahantu wongera gufungura akabari kawe nuko ubukorera ahantu hisanzuye baravuga ati twebwe rero tuba dusanzwe dukorera ahantu hatujya metro kare ebyiri kuri ebyiri usanga n'amadirishya ari matoya n'iki byose ati ntabwo bashobora kugukundira gufungura ikindi baravuga bati ngo ni ugushyiraho uburyo bwo gukaraba intoki ku bakiriya bose baje noneho ugashyiraho umuntu ushinzwe kwangaja umuntu ushinzwe gucunga ayo mabwiriza ya COVID nuva ko agomba guhora ku muryango akareba niba abantu bose bakarabye wenda akazajya anacunga niba abantu bafite barikingije ibintu nk'iyo umukozi ugomba guhemba akajya acunga akajya areba ayo mabwiriza ya COVID mu kabari kawe niba akurikizwa wumva ari umukozi wundi ugomba guhemba ikindi bavuga ngo ni ugupimisha abakozi bose bo mu kabari ukoresha wowe buri minsi 14 buri munsi cumi kandi muzi ko gupima ngira ngo mbihukira byari 5000 ngire ngo urumva ko cyangwa n'ibyari 10,000 hari ngire ngo urumva ko ni amafaranga menshi noneho abantu bakavuga bati ntabwo bishoboka izi kondisiyo bari kudushyiriraho ntabwo twabasha kuzuza nta nubwo twakwirirwa baravuga ngo ntabwo twakwirirwa tujya kwaka uburenganzira bwanditse ngo badufungurire kuko ibyo badusaba ntitwa ngo dushobora kubyuzuza urumva ko rero baravuga bati tuzajya ducuruza ibintu bya magendu ugacuruza nyine bya rwihishwa bagufata baguca n'100,000 ubundi bagaruka baguca n'50,000 ibintu nk'ibyo ngibyo atari ko kondisiyo baduha ntabwo zoroshye ariko kandi iyo abantu b'abacuruzi bato batoya utabaye kondisiyo nk'izo badafunguye hari abandi babyungukiramo kubera ko burya abacuruzi kimwe n'abandi bazunguzaga burya baba bari konkurensi iyo ucuruza abandi bakaza kuzunguza imbere y'iduka ryawe bacuruza inkweto bacuruza imyenda bagira bati rimwe na rimwe batuma abakiriya wenda bagomba kuza iwawe batazi yego bibabeshaho ariko urumva ko aba nubwo bubari ubwo bubari urumva bwakoraga konkurense ku bubari bunini urumva niba babufunze barandi bafite amaresitora manini n'ububari bunini baba bafite amahirwe kubera ko konkurense ibigabanutse urumva ni ikibazo gikomeye ariko nanone abantu bacuruza mu tubari dutoya bavuga bati ntabwo dushobora ibyisabwa ntidushobora kubibona kugira ngo dufungure bati baravuga bati twotsaga amahene tukagura ibitoki tugahemba abakozi tukagura amakara aba bantu bose twaguriraga nabo ubwumva nabo barabihomberamo baravuga bati ntabwo ari twe duhomba twenyine nabo twahaga icyashara tubagurira inyama amahene baduha ibitoki baduha iki baduha amakara baduha amazi baduha iki baduha umuriro abo bose nabo bizabagiraho ingaruka bo bakavuga bati rero leta natwe ikwiye kutuduhorera bagashaka ukundi kuntu babigenza ariko ntibaduhe kondisiyo zikomeye zituma tuzamara imyaka n'imyaniko tudafunguye kubera ko ibyo badusaba ntidushobora kubyuza urumva ko harimo ikibazo gikomeye abo bantu nabo baratabaza numva iyo ngingo tuzakora ushaka yayikoraho komantere ariko sinzi niba hari umuntu ushaka kuyikoraho komantere
gato yashobora kugira akajambo gato mvugaho gato cyane
yego
nk'uko yabisobanuye abo bantu iyo badacuruza hari abaprofita bakabyungukiramo bien sur birumvikana c'est clair aba bafite amaresitora abafite ibyo byose abanyabubasha barunguka hanyuma ariko akantu kanshekeje cyangwa mbona karuhije cyane solusiyo batanga n'urwenya kuko ni ukushinyagura barababwira ngo baza ari batatu noneho bakore koperative bishyire hamwe hanyuma ngo bazashobora nyine kuzana iyo mitahe yabo noneho bakore ikintu gikomeye noneho bashobore kubona nabo bakozi bashobora kujya bacunga ibyo bya corona ariko ni nacyo ni kinyoma ugasaba abantu bazafatanya gute baraziranye se gufatanya n'umuntu uzi ko gushinga koperative ntabwo ari ibintu byoroshye ibyo bintu bari kubabwira mu gihe cya corona nabyo ni ikinamico ntahuriye n'ukuri si n'abantu bajya babikora gukora za koperative gukora sosiyete ntabwo ari ibintu byoroshye iyo solusiyo bari kubaha rero ntabwo ariyo ni ukubakina ku mubyimba muri makeya ariko nta solusiyo irimo abo bantu leta yagomba kubafasha igashakira ubundi buryo cyangwa ikabagumisha mu rugo nyine ariko ikabaha ikivara ariko ntabyo iri gukora iri kubyihunza nk'uko babiteka bahora bavuga ngo iyo abaturage batazi guteka ngo ni amakosa yabo kandi ubundi bari basanzwe babizi ibyo ngibyo nabyo ni leta iri kwihunza responsabilite ikabeshyera igashuka abo bantu bamaze gukenesha kuko ntabwo ariho kuko bafite imyenda bafashe bafite ibintu bishyura wenda n'ayo mazu ntabwo ari ayabo bakodesha ibibazo birahari ariko leta ntabwo ishobora gufata responsabilite n'imwe kandi ahandi hose bazifata muri make nicyo nashaka kongeraho ko iyo solusiyo bari gutanga ku ijana yakora wenda nka 20 gusa ntabwo abantu bazapfa gufata
urakoze cyane umuntu ufite akabari Kigali sinkerukamo ngewe ariko umuntu ufite akabari igikondo agafite ku kivugiza undagafite mu karuruma mwakwishyira hamwe mute urumva afe cbis bo reka tujye kwa Zambia hari komantari ufite kuri aka kuri ingingo
komantari nashyiraho nuko navuga nuko leta nyine ishobora ibintu ikora byose kuba ari ukugira ngo inanize abantu ubundi mu by'ukuri nubwo bavuga yenda ngo amakoperative ni sawa arakora agatanga umusaruro ariko abantu bagomba no kugira ahantu bakorera cyo wakwita ese kugerageza abantu bashyira hamwe n'abafite umutungo cyangwa bafite uburyo bwo gukora bumaze bumenyerewe buzwi cyangwa se bafite uburyo bamaze gushyira ibintu mu nzira zabo ntabwo wafata rero umuntu nibura utarakora n'umwaka cyangwa ibiri ngo umubwire ngo najye muri koperative kandi mu by'ukuri yagomba kugira iyi experience akamenya gukoresha ibyo ibyo akora cyangwa ibikoresho afite ari uko yabanje kugira igerageza rero ibyo ari byose imyaka itatu niyo yakabaye mike kugira ngo umuntu nibura ajye muri koperative njye uko mbitekereza umuntu yagombye gucuruza agacuruza utuntu twaranda neza akamenya uko bigenda yamara nk'imyaka itatu ati noneho yenda mukore koperative abamaze imyaka itatu bashoboye gukora abatarashoboye kubikora yenda ubwo nabo bashaka izindi bizinesi kuko ushobora gukora gutangira ikintu mu mezi atandatu ukabona nta kigenda ukakivamo ukajya mu kindi nyuma y'amezi atandatu cyangwa nyuma y'umwaka kuko usanze nta kigenda ariko iyo usanze kigenda nyuma y'imyaka itatu umaze kumenya aho ugeze abo wababwira yenda ati mukore koperative buri rero kugira ngo bakore amakoperative mu by'ukuri urebye ni nko kugira ngo leta ibone imisoro kuko iyo umuntu akoze nyine ntabwo nta misoro atanga ariko iyo ari muri koperative byanze bikunze hari icyo yinjiza iriya leta ikora rero yibagiza yuko abaturage mu by'ukuri nta mahugurwa baba barabahaye yo kugira ngo bakore ibyo bintu kandi n'ubwenge bwabo bakoresha bwo kugira ngo bakore icyo bashatse umuntu aratekereza yenda afite igishoro gikeya akavuga ati reka nkore akantu runaka ncuruze se njye mu kabari se nkore ka butike se ibintu nk'ibyo umuntu niwe ubyitekereza ku giti cye akaba n'urenga akavuga ati nshobora kwaka inguzanyo muri banki ikamfasha nkaba nacuruza ibyo bintu rero iyo umuntu agerageje kubyigira ku giti cye leta igahita ibyinjiramo ako kanya atari yakora nibura n'umwaka cyangwa ibiri ngo agaruze amafaranga cyangwa ngo arebe ko niba binagenda bishobora kugenda neza urumva bimubujije gukora mu by'ukuri niho ujya gusanga ugasanga abantu bose bagiye gukorera ku muhanda abandi se bagiye muri za iwawa mwa biriya bigo kandi yaragerageza kugira ngo yateze imbere umuryango we yateze imbere n'igihugu ariko ibyo leta ntabwo ibyumva yumva ko ukoze wese aba ari kuyiba umuntu ashobora kwigeragereza ku giti cye ngo agere ku cyo ashaka ahubwo leta itabyinjiyemo kandi iyo ibigiyemo itangira kumwaka imisoro ikamwaka mbese ikanamuteza n'abantu bariya barya ruswa rimwe na rimwe ntibayagaragaze muri leta ugasanga rero umuturage mu by'ukuri ahora hasi ntashobora kuzamuka mu byerekeranye n'ubucuruzi utubari n'isawa abantu usanga rimwe na rimwe nk'abantu mu mirenge aho batuye hari igihe usanga burya nk'umuntu ufite akabari nibuka ikintu cya socialization abantu barahahurira bakaganira bakiga ibitekerezo hano i Londres abantu baratubwiye bati buriya ufashe amapabu nyine utubari turiya kwirondre ukadufunga ari amashyaka ngo ntago yakoze gukora byayagora aya mashyaka akomeye nyine y'abakonservative y'abareba kuberako abantu bahahurira bakaganira ibyerekeranye n'ibyerekeranye n'ubutegetsi ibyerekeranye n'abayobozi ibyerekeranye n'icyo abantu bicanye baganira ukibwira wowe ngo n'amafaranga bakuramo gusa ariko mu by'ukuri bafite n'uburyo bafasha sosiyete kugira ngo irusheho gutera imbere hanyuma igihugu kigatera imbere nyine bihereye ku bantu aho bahurira baganira bicaye nta rwaserera nta mbese n'umutekano ibyo rero leta ntabwo ibyumva leta y'u Rwanda kubivuga yenda kuri bo biba birenze baba bishakira amafaranga gusa ajya mu gatsiko yumva icyo nakongeraho Edouard murakoze
urakoze inyungu yacu ya gatatu turaganira ku kibazo cya iriya ejo heza nasuranse babita gukira kwizigamira biriya kwizigamira ejo kwizigamira izo kuzigamiriza bukuru ejo heza hari inkuru yasohotse ivuga ngo Nyamasheke ngo iri mu myanya ya mbere mu byerekeye ngo kwizigamira mu gutanga amafaranga muri ejo heza ariko bigitangira byatangijwe mu byibuho byatangijwe na ambasaderi Gatete hari akantu bari bashyizemo noneho umuntu akibazaho bari bavuze bati ejo heza umuntu azajya ashyiramo amafaranga ayashaka yose ayashoboye kubona uyashyirimo igihe ushakiye kandi kujyamo n'ubushake ariko buri wese agomba kujyamo ku giti cye ni ukuvuga ngo urwaye umukecuru umwana ugize gute buri wese ku giti cye ariko ushyiramo ayo ubashije sagahato ushyiramo ayo ubonye ukashyiramo igihe ushakiye kandi ujyamo ku bushake ahangaha rero nigeze kubaza ikibazo ariko ibi bintu ntabwo harimo itekinika kubera iki kubera ko Kagame muzi ko yavuze ngo uburezi kuri bose ashobora kohereza abana bose mu ishuri wenda no ku ngufu ariko bakava mu ishuri ntacyo bazanye ariko akajya muri banki mu ndi aravuga ati abana banjye 99% bose bariga nta mwana uba hanze urumva na hariya rero ashobora no kuvuga ati kwerekana ko igihugu cyateye imbere wenda ashaka kugishyira mu rwego rw'ibihugu byateye imbere akavuga ati u Rwanda ni agahugu kateye imbere kaba muri Afurika ahantu abaturage 99% bose bazigamiye izabukuru ukumva ko icyo kintu akaba ari kiritera ashaka gufata wenda kugira ngo azavuge ati u Rwanda rwarazamutse ntabwo rukiri mu bihugu bikennye rwagiye mu bihugu bifite ubukungu bwo hagati buringaniye akaba ari kiritera ashaka kwatenya ashaka kugeraho noneho ikintu akakizana abishyiramo n'ingufu murabizi nkuko natajya mbibabwira muzi neza ko batangiye bavuga ati ni ubushake ariko ntabwo bikiri ubushake basigaye babigira agahato ariko ikibazo gihari cyazanywe na ambasaderi Gatete ashyiraho ejo heza naho ngaho yavugaga ati umuntu ashyiramo ayo ashaka igihe ashakiye ni ukuvuga ngo njyewe umuneke umwe mu Rwanda ubura amafaranga 100 njyewe nshobora kugenda ngashyira amafaranga 50 muri ejo heza kuko umuntu ashyiramo ayo ashaka ushobora kubashyiramo n'ifaranga rimwe ushobora kubashyiramo n'igihumbi ushobora kubashyiramo 110 ariko ushobora gushyiramo amafaranga ataguze umuneke bakagushyira muri statistike bakakwandika yuko uri mu mibare uri mu bantu bizigamiye urumva ko abantu bagiye bashyiramo 100% ni amafaranga adashobora kugura umuneke ushobora kwizigamira 100 ukizigamira mu 50 aguze igice cy'umuneke bakavuga bati abanyarwanda 99% bose barizigamiye izabukuru ni igihugu cyateye imbere ntaho gihuriye na biriya bihugu bikennye ni kiri mu rundi rwego urumva ko ibyo ni uburiganya niba umuntu yizigamiye amafaranga adashobora kugura umuneke ukamushyira muri mu mubare muri statistike z'abantu bazigamiye izabukuru pansiyo urumva donko urumva ko icyo kintu ntabwo cyumvikana urumva ko harimo akantu ko gushaka kuriganya mbo noneho rero inkuru ya sosi uyu munsi iyo muri Nyamasheke iratubwira iki iratubwira ngo mu Nyamasheke iri mu myanya ya mbere n'ubari ya gatatu myango abanza Rubavu noneho iratubwira ngo muri Nyamasheke ngo akarere ka Nyamasheke gatuwe n'abaturage 460,000 ni mu nkuru y'igihe ko uyu munsi ku itariki ya 12/12/2021 ngo Nyamasheke ituwe n'abaturage 460,000 muri bo abizigamiye bazigamiye izabukuru ngo n'abaturage 57,250 bakaba ari 13% gusa bazigamiye izabukuru amafaranga ngo ya pansiyo ngo bazahabwa aramutse agize ingorane bakaba bayamuha umuryango we n'iki byose yasaza akazamufasha n'iki byose bo kuzigamira izabukuru noneho ugomba 13% baravuga ati twe turashaka ko bazabijana kwijana ariko 13% ariko ikibazo twebwe dushaka kumenya amafaranga bizigamiye nangahe baravuga ko barabantu 57,250 bo muri Nyamasheke bangana na 13% by'abaturage bose bizigamiye amafaranga angana na 61,692,617 wagabanya rero n'abari abaturage ugasanga buri wese yizigamiye amafaranga 1,000 n'amafaranga 67 ukore ukoze nyine mwayene 1,000 n'amafaranga 67 ku muntu mu kwezi kwa 11 kuri mwaka 1,067 ni dollari rimwe gusa ni dollari rimwe umuturage yarizigamiye ndongura musugabanyije urumva rero mumuza ndengo muri mwayene urabona ko umuturage abayizigamiye idolari rimwe ariko bikaba inkuru ikomeye cyane bashobora no kwexporta bakajyana hanze bakavuga ati abanyarwanda rwose ubu ngubu ejo heza bazigamira izabukuru abenshi ubu ngubu babirimo ni porogaramu ikomeye cyane ariko wakwinjira muri iyo ntuza muri porogaramu kujya kureba muri icyo kigega icyo bazigamye icyo ari cyo ugasanga ni ubusa bazigamye ni dolari rimwe simvuga ko ku muturage atari amafaranga menshi ariko ntabwo ari ikintu leta yagombye kurisha ngo yitegure ni Singapore Afurika igiranye n'ibindi bihugu bikomeye cyane kubera ko idolari rimwe urumva ko nta amafaranga make cyane icyo bashaka gusa icyo bashaka ni imibare statistique kwerekana ko abantu bizigamye ari benshi ngo bazigamira izabukuru kugira ngo babe igihugu kidasanzwe gifite icyo kirisha ibindi bihugu ariko muri rusange wakwinjira mu mibare ugasanga nta kintu kirimo ahubwo donko n'uburiganya uriya mugabo yisanganiwe bwo kubeshya amahanga kuko nta kuza kubwira kujya guperezida yungu abantu barizigamiye n'iki byose wari ugasanga umuntu wese yizigamiye idolari rimwe mais c'est pas possible numva ko harimo ikibazo gikomeye nizo mpamvu rero inyigo narinyizanye harimo na benshi batazi na niriya kiriya kigira ejo heza bavuga ati se no kujya kugura no kuzigamira isanduku igihe wapfuye ni nako bababwiye cya gihe bababwiraga muri ya nkuru ya kiza nako ya cyuma hasani kuzigamira no kujya kugura abaturage ntabwo bazi impamvu kwa babategeka kuzigamira ku ngufu bati ese nuko ni amafaranga kugura isanduku umuntu yapfuye bazaza kumwambamo ni iki ni amafaranga ameze gute ariko icyo umuntu yategereza nuko harimo uburiganya bwinshi kandi hari amashansi menshi ko ari amafaranga yazaba nk'amafaranga y'agaciro bakayanyereza ariko gusa icyo impamvu nzanye iyi ngingo ni ukwerekana ko uriya mugabo akunda statistique akunda imibare akunda kwerekana imibare iri hejuru cyane ariko imibare wajya kwinjiramo kimwe n'ugiye no mu burezi uzata abana bose 99% kujya bariga ariko wajya mu ireme ry'uburezi ugasanga nta kigenda nahangaha rero ni ibingibi ni imibare ashaka kwereka isi ashaka kubeshya ngo abanyarwanda bazigamiye pansiyo hari igihugu kidasanzwe muri seremonde bitabaho ari nk'akantu gashya azanye ariko murabona ibyo abatuzaniye ibyo ari byo iyo winjiyemo ubona ko nta kigenda reka ndekere aho ngaho mbaduka sinzi niba hari igitekerezo ufite kuri iyi ngingo.
Halo ya sinabura akantu gatoya nongeraho ya wawundi wabivuze wabisobanuye neza ariko nta gishya kirimo nta n'igitangaje cyagombye kubonekamo kuko ubundi abadikitateri bose burya bagira za karite zibaranga n'ikindi kibazo ni ukuntu umuntu aba umudikitateri ariko ibyo n'ibindi bindi ariko abadikitateri bose bafite karite zibaranga kubera ko batwaye amafaranga y'abaturage hafi yose bakayikubira n'ibyiza byose by'igihugu baba bigize ibyabo kandi n'ubundi nabo bumva aribo babaye biyumva aribo leta cyangwa aribo gihugu hari utuntu bagomba gukora two kugira ngo bivane mu isoni nko kubaka ikizu kinini gihambaye cya etaje kirekire gifite nk'amataje 50 cyangwa 80 kikaba kimwe kiri aho ngaho kishasa byari bihari cyangwa mubutu cyangwa akavuga ngo azakorera baraje dinga niba ariko zitari ko zisimbizi ntabure n'ibindi yakora ndibuka ko n'ikipe yavuga ngo ya football yari ikomeye cyane ariko yageze bigeze kuyitsinda niba ari 9 niba ari 10 simbizi hari utuntu bagenda bakora duke cyane n'ubuntu amafaranga yandi bakayatwara kuko ntabwo bashobora kwipermeta gufata amafaranga ngo bayahe abaturage bose ntibabishobora kuko afashe amafaranga akayaha abaturage bose nk'abanyeshuri akabagurira laptop cyangwa akabagurira akabakorera amashuri nyayo cyo gihe ntabwo yaba gishoboye kugura biriya bintu yikwijeho ntibaba bishobotse niyo mpamvu rero babireka noneho agakreba ibintu ashushanya akabivuga gutyo kandi ibyo ngibyo biriya bya ejo heza bibuka ko ambasaderi Gatete yabivuze kenshi ana yabigereranyaga n'ukuntu muri Amerika bizigamira ariko akaba ari kwizigamira kwa kabiri uko umukozi ukora umukozi cyangwa umukozi ukora agomba yabishaka atabishaka arazigama hari ayishyura za assurance sociale ya pension yaki ya ubushomeri byose izo arabyishyura yabishaka atabishaka kuko amafaranga bayakuraho noneho hari ibindi bishyashya byaje bavuga bati ushobora kwizigamira ibi n'ibi n'ibi ukaba wakwivuza nk'iyo hano mu Burayi iyo urwaye bakaba bagugera mu cyumba cyawe bakaba baguha serivisi nziza cyane bakaba bakubaga vuba bakaba bagera gute ibintu nk'ibyo yabigereranyaga n'ibyo muri Amerika abo muri Amerika barabivuze barabisesenguye yuko ngo hari ikintu kijya kumera nkacyo ariko gikorwa n'abantu nyine bifite kuko niba uri kugorwa kwishyura assurance isanzwe bumva urabona imbaraga zo n'ubushobozi bwo kufata assurance yindi donc yo ni luxe ni ukuvuga ngo ufite akagare kamwe none ngo barahugure ngo ugure n'ipikipiki cyangwa ugure n'ikindi kintu ibintu nk'ibyo usanga rero bitajyanye icyo ni kimwe icyo gihe yarabeshyaga mu bushake kandi leta izakwishyurira numva akavuga ko izajya yishyura presque nka izongera izadubura niba wishyuye ijana nayo izashyiraho nk'ijana cyangwa ibintu nk'ibyo ariko agafaranga atubutse niko yabivugaga ariko yashimangiraga ko ari ubushake gusa icyo ntumvaga ni niba n'abaturage b'abahinzi bazajya babikora cyangwa niba abakozi gusa bifite kandi abakozi ni bakeya ariko byasobanutse birigaragaza ikindi rero nakongeraho ni uko ibintu bitangaje ukurikije propaganda ya Kigali nako ya leta y'i Kigali baravuga ngo urugero simple wenda narambiranye Kigali ni ya mbere mu isuku muri Afurika u Rwanda ntirugira plastike ubu bafite ngo amapikipiki y'amashanyarazi ni abambere bari abambere mu gukingira bari babambere mu gukingira ngo bakingiye kurusha mu Burayi muziko ari abambere bafite abagore mu nteko ku isi yose abambere n'aba kabiri n'aba gatatu imidari yose barayitwara hanyuma bakaba ari mu bambere muri byinshi birwa ndondora ikaba iyo propaganda rero iyo bayikubise abarobiste babo bari abacanshuro bari Kigali bakabijyana bakubita mu binyamakuru byo hariya hakurya ntawe ufite tere barabizi ntawe ufite tere yo kuzajya gucukumbura ngo uwo muturage yishyura angahe mu kwezi mu mwaka ese abaturage ni bangahe bishyura uzasanga nyine ari hafi 90% ngo bose bayishyura cyangwa 80% cyangwa ibi n'ibi n'ibi ari abambere muri Afurika ari abambere no ku isi bari kwizigamira bafite nyine ejo heza nta gitangaza kirimo rero iriya leta niko ikora ariko abanyarwanda benshi turabizi n'abaturanyi benshi bamaze kubimenya batari ukuri kuko inzara iri kubutema mara abanyarwanda ibyo nta banga ririmo ubukene buranuma n'ahandi hose burahari nkanswe mu Rwanda kandi n'ubundi rwari rusanzwe mu manegeka u Rwanda rwari rusanzwe rutunzwe n'amahanga rufasha ariko ubu ngubu ndakeka baracukije kimwe n'abayobozi barwo uretse ko udashaka gucuka ahubwo bakirirwa basasa imigeri ariko genda akeka ko amahanga yatangiye kurambirwa akaba atacyumva ibyo birirwa batera biriza bavuga ko aribo ngo bagobe cyangwa bageze gute ariko ntabwo nta bihuriye n'ukuri kandi benshi ntabwo bakibyemera murakoze
urakoze Jean Pierre uramutse ufite igitekerezo nawe wagitanga
ya igitekerezo kirahari Edouard urumva ibi ni ibintu abenshi basobanura ko abanyagitugu bose ariko bakora
Jean Pierre birakorora
ubu ko nimba neza
oya irakorora rwose irakorora sinzi ukuntu wabigenze wabuvuyemo kongera ukagaruka turaguha ijambo mu kanya sibyo
okay nta kibazo
bo reka kuri iyi ngingo hari ahantu Maduko yaravuze ngo n'abaturage batoya ahangaha muri iyi ejo heza bavuga ko kwizigamira kuzigamira izabukuru ari iby'abantu bose ari uwamugaye ari umwana ari umukuru ari umutoya buri wese agomba kwizigamira ku giti cye gusa hari ibintu bari bazanyemo n'ubwo bitarabona igisubizo n'ahantu bavugaga bati umuntu wo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe niyizigamira 15,000 leta izamwongereramo 15,000 niyizigamira 18,000 leta izamwongera 18,000 kamutse umuntu utabona na petu utabasha no gurumunyu aza 15,000 azabivana hehe aho ngaho niho hari ikibazo gikomeye se leta ntabwo izi ububasha bw'ubuzi bw'abaturage ba icyo abaturage bafite mu mufuka ntabwo ibikizi kuvuga umuntu wo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe uramwaka 15,000 cyangwa 18,000 ngo nawe uzamwongeremo 18,000 ikindi leta avuga umuntu yarakarikire kandi nabo barabyivugiye ariko nakoze ibibero wari kubibona wabonaga ko baramutse abanyarwanda bose baramutse batanze ariya amafaranga bayakaga bavuga ngo uwo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe natanga 18,000 bazamwongeramo 18,000 uwo mu cyiciro cya kabiri natanga ngira ngo bari 9 bazamwongeraho 9 ibintu nk'ibyo ngibyo byari kubyara miliyari leta yari gutanga miliyari 320 zo kongerera abo bantu nuvuga ko bo bari gutanga miliyari 320 abanyarwanda na leta ikaba igomba kuwongeraho miliyari 320 kubwo rero amafaranga leta izayavana ivuga ko idashobora no kwangaja abarimu uturere twaka tukavuga tuti munduhe dukeneye abarimu 15,000 leta ite nta amafaranga mfite ndababonera abarimu 9,000 bari kuzavana izo miliyari 320 zo kujya gutanga ko ni kado kuvuga ngo mfite 15,000 ngo zana hano 15,000 nangira kongera 15,000 twe twabonaga ko ahubwo ari ibintu byo ku by'uburiganya bya bindi ngo niba ari umuzungu narara sinzi ukuntu babyita abantu mu muhanda bagenda bakina babeshya abantu ngo uzana amafaranga ngo ndakongerera urumva twabonaga ko harimo n'ubujura byo kugira ngo abantu bashitura abantu bazana amafaranga maze bayarye bigendere Jean Pierre wabagarutse
uranyumva
numva bikorora sinzi ukuntu telefone yameze oya irakorora cyane Jean Pierre reka
urikunyumva
oya iravuga nabi ntabwo twakumva meteo birashoboka reba ko wabwira Chantal na Serge bakwinjizemo neza nawe ntabwo imeze neza reka tuye ku ngingo yacu rero ya nyuma ugumye ugerageze Jean Pierre hari ingingo nshaka ko tuganira ho gatoya ndumva nawe Maduko nawe uri bwumiro hano hari inkuru ivuga ngo barashima ibyagezweho mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu ngo ariko ngo hari ibitaranozwa iyo ni nkuru mu gihe ko mu itariki ya 12/12/2021 ahangaha rero ngo u Rwanda ngo rwafatanyije n'isi kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu ku itariki ya 10/12/2021 ikaba ari isabukuru y'imyaka 73 isi zashyizweho itangazo mpuzamahanga ku burenganzira bwa muntu ihuriro ry'imiryango itari ya leta iragaragaza ko muri ibi bihe icyorezo cya COVID-19 hari aho uburenganzira bwa muntu bwahungabanye harimo uburenganzira ku bijyanye no gukora kugera ku buvuzi byoroshye ndetse n'ibindi ngo gusa ngo hari byakozwe na leta ngo bishimirwa cyane na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu harimo gushyiraho ikigega nzahurabukungu gahunda yo kugarura abana mu mashuri n'ibindi bangaha ntarakomeza wenda ntaza no kubyibagirwa biriya byo kuvuga ngo bashyizeho ikigega iriya ngo economy recovery fund niko babyitara ikigega nzahurabukungu ntabwo byabaye mu Rwanda gusa byabaye mu bihugu byose byo ku isi aho covid yageze biriya bigega byabishyizeho kugira ngo bazahure ubukungu ntabwo rero ari ikintu cy'umwihariko mu Rwanda kuvuga ngo barasa nk'aho bashimira u Rwanda ko ari ikintu cy'umwihariko bwakoze barabeshya rero iki niyo cya mbere icya kabiri gusubiza abana mu ishuri ni inshingano za leta numva ariko barashimira leta ikintu kitari ngombwa urumva icya kabiri ngo ibindi bishimwa na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ni uburyo leta y'u Rwanda yitaye kuri ba nyakabyizi mu bihe bya COVID-19 bagahabwa ibyo kurya ndetse na serivisi z'ubuvuzi ubuhinzi ngo ntibungabare ngo muribuka batanga bavuga ngo bayitanga ibiryo babihaye abantu bake cyane nabwo babaha ibiryo bikeya muribuka hari n'uwanze uwo nibuka namwe mwabonye mwese kuri YouTube yavuga ngo ibiryo bamuhaye ni bike cyane ntashobora kubirya ngo azabishyira muri archive ngo bizaba amateka ngo azabibika ngo azajya abyibukiraho leta FPR murabyibuka umusore wavuze ati ibiryo ni bike cyane ntabwo nshobora kubirya kuko ndaprofesite ndabibika rwose mu myaka itaha mu myaka iri imbere nzahora mbyibukiraho leta FPL urumba yanga kubirya abandi bakajya bitera umugiri abandi babivuma bavuga ibiryo ni bice cyane bavuga ngo ibyo biryo ngo ntibyahaza n'umwana wigakurya ndetse muzi ko ari zo mpamvu kubera ko bahari mu buriganya bwinshi bagenda bafotora bagafotora ahantu batanze ibiryo ukajya mu Rwanda hose babitanze abanyamakuru bagiye muri ibyo berekanye uko ibiryo ku biryo bitangwa bagize ibibazo bikomeye ndetse covid mu kicyo cya kabiri mu nkundura ya kabiri ya covid nta muntu umwongeye gufotora ibiryo barabibujije kubera ko barazi ko harimo impamvu babuje abantu kujya kwifotora nuko bazi ko harimo ibibazo urumva yaba byari byiza bari kwerekana bari kureka abantu bakabyerekana noneho rero ikindi bavuga ngo kwita kuri kuri banyakabyizi bari bakora muri secteur informel ntagare mu Rwanda habaye byabayeho nyine ku isi yose byarabaye nje ntabwo mu Rwanda cyangwa igihugu cyose gitegetswe kwita ku baturage bacyo kugira ngo badapfa batishwe n'inzara ibyo nta kintu gishakiba kirimo bari abantu ba muzi neza ko mu Rwanda n'umuturage ukirye cyane bamuca umusanzu umuca umusoro nkabonye babatoresha babasoresha iki mironko y'ibishyimbo bari abantu barakoraga bakariha imisoro ya leta bari banyakabyizi ariko barasoraga bagasora FPL bagasorera leta urumva rero nta gitangaza kirimo ko kubera covid za baba batabasha kugira batabasha kujya gusohoka ngo bajye gukora leta nayo igomba kubitaho usibye ko umuntu atavuga ko yanabiseho mu buryo mu buryo bwiza kubera ko benshi nta kintu babonye kuri leta ibyo birumvikana ariko biramutse binabaye nta gitangaza kirimo kandi hano bwo rumwihariko w'u Rwanda urumva kandi n'abasituwaye leta igomba kwita ku baturage bayo urumva rero ko ntabwo ari kuvuga ngo gushimira muganga ngo yavuye abana akazi ke urumva donko nta kintu ugomba gushimiramo leta ibyo ni ibintu binormal ahubwo se kuko harimo abatarabonye n'izo mfashanyo bavuga ikindi rero umuntu yavuga ngo by'umwihariko ngo witwa Fodendi yaye umuzabikorwa w'ishami rya Roni ukorera mu Rwanda ngo yashimye mu bihe bya COVID-19 leta yitaye ku bijyanye no kubona uburenganzira bw'ubuvuzi abaturage bahabwa inkingo ngo si ikintu wagishimira leta njye nababwiye nti COVID igitera aravuga nti mwebwe n'abari abana barara mu mateme bandi Kagame yavuze ejo bundi twabonye abana ibutare ngo bagenda bakajya gutoragura udupfukamunwa mwiyarara inabwiye nti bari abana nabo mubashaka mubakingire nabarara munsi y'iteme barara muri ruhurura nabo bashaka mu bakingire kubera ko nimuta bakingira bazaza batere ku covid bazayirwara banyanyize mu banyarwanda bose mu baturage bose umuntu wese agomba gukingirwa rero gukingira abantu ntabwo ari ntabwo leta kubona ikingira abaturage bayo ntabwo igomba kwibashimira n'akazi kayo ni inshingano zayo cya mbere cyo amafaranga yagujije ivuga ko izaza ushaka inkingo zo gukingira abaturage ikindi inkingo ifite Rwanda rwakingiye abaturage nka 99% ntabwo ari inkingo baguze ni inkingo babonye kado ni inkingo z'imfashanyo kubera ko u Rwanda ari igihugu gikennye cyane kurusha ibindi kiri mu bihugu bikennye ibihugu byinshi byagiye bifasha u Rwanda bikaruha inkingo wenda zimwe na zimwe zabaga zigiye kurangira wenda ariko ibyo bibyo byose inkingo babonye nyinshi ni iz'imfashanyo kandi niba ibihugu byohereje imfashanyo mu Rwanda bakohereza inkingo ari imfashanyo nizo gukingira abaturage ntabwo ari zo gukingira umuryango wa Kagame none se bakoreza imfashanyo inkingo zo gukingira abaturage ntubakingire none se ubakingiye ikintu gitangaza ubukozi ni iki icya mbere cyo ari nizo waguze ubaziguze mu mafaranga yabo ugomba kubakingira nyine kuko ubaziguze mu mafaranga yabo ntabwo ari amafaranga yawe izo nkingo ubaziguzemo nizo mfashanyo ntabwo ari wowe wazitanze ni ibihugu byo hanze byazitanze kandi zigenewe abaturage ugomba rero kubakingira umva rero ntacyo ukoze nabo ba infirmiere babakingira bahembwa amafaranga y'abaturage mu misoro yabo urumva ko atati nta kintu ubakoreye urumva ni inshingano zawe nta kintu cyacyo umuntu agomba gushimira urumva rero ko harimo abantu bafa gushima gusa batazi ni inshingano z'umuyobozi umuyobozi hari ibintu agomba gukora atagomba gushimirwa urumva niba umuganga avuye abantu n'akazi karabihemberwa urumva n'umupolisi akoze akazi ke mu nzira ntagomba kuvuga ngo wagize neza kuturindira umutekano arabihemberwa ntabwo rero wavuga ngo donc ibyo numva ari harimo abantu bakabye kwa bo kindi reka nze ndebe ino nkuru eh mo numva narekera aho ngaho gusa nuko nabonyemo hari ibintu bazana mu byo gushimira ngo yagize gutya murabona leta irashimuta abantu abantu bafungiye ubusa abandi barega ibyaha bitabayeho ibi bintu bisohotse igihe mu Bwongereza bavuga bati Businge na Nuriya Janoni mubafatira ibihano bashimutse abantu n'uburenganzira bwa muntu ntacyo babivuzeho nibura ngo banabihakana bavuga ati Janoni na Businge murababeshyera barabyihoreye baracecetse bacyuma barafunze bakarasira bayidamange bande bose barashidi babari munyururu abantu barasenyerwa ubuzumva ko abantu bo muburenganzira bwa muntu batazi ko hariya muri banya abantu bambuwe ibyabo bagasenyerwa bakameneshwa kuko ntacyo babivugaho ibintu byabo ni ugushima n'ibintu bitagomba gushimwa ibintu bitagomba gushimwa tout simplement ibintu abantu babikora inshingano za leta inshingano z'igihugu barageze batatu barashimye mwatanze ibishyimbo mwagize abana mu ishuri none se leta ishinzwe gushyira abana mu ishuri ishinzwe imibereho myiza y'abaturage urumva ugiye no gusoma muri constitution wabisangamo ko leta ishinzwe imibereho myiza y'abaturage urumva rero ko ndumva nta kintu cyo gushima iriya leta ahubwo ikwiye kugawa kubera ko ikora ibintu bibi cyane reka ndekera aho ngaho Jean Pierre uratwumva
ndarumva Edouard namu mranyumva
wi turakumva neza no Jean Pierre wafata kuri ingingo twari tuvuyeho wenda utabashe kurangiza n'ingi yugakomerezaho voilà ijambo riryawe
bo navuga kuri ingingo mwari muri kuvuga ndaringiye kuvuga akantu kajyanye na bira bavuga ngo byo kwiteganyiriza ngo ejo heza mu byukuri icyo abashaka kugaragaza ni igitugu biriya bihita bigaragaza aho umuntu nyine amaze kuba umunyagitugu kurenza abandi bose kuko bose niko bakora bashaka kwigaragaza ngo kugaragaza ko ari abantu b'ibirere abantu bakora ibintu bidasanzwe ugasanga ngo mu Rwanda nta wundi uvuga nta wundi uzwi nta wundi ushobora kugira ikintu gifite akamaro uretse umuntu umwe w'umunyagitugu rero ni sisteme bakoresha kugira ngo bigaragaze ukuntu batari ngira ngo ejo twavuga ukuntu nyine abaturage batagira inkweto nambaga ko yigeze kubivuga avuga ati bubaka ibizu binini cyane bigaragara ukuntu ariko abaturage nta nkweto bagira nta mazi dukunze kubivuga amazi yo kunywa aya ngaya asanzwe umuntu wese yagombye kubabona ntayo abaturage ntago barya barwaye bwaki ariko umuntu ntatinye kuvuga ngo muri bukumwa mw'imyaka ishize basohoraga inkuru bavuga yuko ngo u Rwanda ngo rushaka kwinjira mu bihugu bikize ibyo bintu mwarabyumvise abantu bakibaza batese nta nisoni nta n'ubwoba bakumva ko ngo bajya mu manama ngo bari bafite abantu b'abarobingi bo muri Israeli ngo bashaka kugira ngo babinjizemo ugasanga ni ibintu byo waseka gusa ugatembagara kuba ibihugu bya Afurika za South Africa zitavuga ngo zinjire mu ibyo bihugu bikize ku isi ibihugu nka za Egypti za Maroc zikize ariko ugasanga u Rwanda ngo bashaka kwinjira mu bihugu bikize n'ibinyamakuru byo mu Rwanda byagiye bibyandikaho umunyagitugu wese ni kuri yakora ashaka kwigaragaza uko atari niyo abaturage bapfa bagashira we ntacyo bimubwiye niyo mpamvu nk'abaturage birirwa baraswa ijoro n'amanywa bari abafungwa bari twagiye tuvuga baraswa bari ku mapingu ariko ibyo bintu ntibemera ko bigaragazwa ikinakomeye nicyo bari abacyuma bari kuzira batewo bari bose bagaragaza inkuru ziriho birire yeri nta kindi bari kuzira nta nubwo bavuga ngo yenda ngo bakoze amakosa nta mategeko ari hariye baba barenzeho ahubwo nuko bagaragaza inkuru zigera ku baturage zikora ku mitima y'abaturage ubu ngubu bakaba bari kubizira nabo bakaba bari muri prizo ubu bavuga ko abanyamakuru bafunzwe bagera ku 10 mu Rwanda mu iminsi kuri bo ntibazi ko ari inenge ubwo rero umuntu ajye hariya akabivuga araba ari kuvuga u Rwanda nawe baramushyira muri prison urumva ingorane igihugu cyacu gifite nta abaturage nta ahubwo ushobora kwibaza tese bazahitamo guceceka bapfe bashire bareba cyangwa se bazemera bavuge bajya muri prison yenda bajyemo ariko banavuze nkuko nabariya bacyuma babikoze rero ashwani y'abaturage kuko nta wakwemera kuba barareba yakwemera agataka ariko nanone agatsi kuko kameze kiriya gitugu cya Kagame n'abamukuri n'abamwegereye bose nicyo kintu bashaka kwiyerekana uko batari umuturage we niyo yapfa ku giti cye nta kibazo urumva abo barara mu muferege hehe hose ariko uzasanga hari abagenda bavuga bati mu Rwanda umutekano ni wose ngo kuko yenda babonye abasirikari bamugenda ibyo rero byose ni ibintu by'abanyagitugu bashobora gukoresha kugira ngo bagume ku butegetsi ariko mu by'ukuri ntacyo bumariye abaturage kandi ejo cyangwa ejo bundi hari benshi bazajya bibazwa basobanure ibyo bakoraga usanga bavuga bati ni systeme niko yari imeze ariko systeme igizwe n'abantu kandi babona ibyo byose duhera mu gitondo twamagana buri munsi tuvuga ikintu ku kindi ubwo rero Edward icyo nicyo nari nateganyije kuri iyo ngingo twagomba kuvuga ibindi yenda kuri ingingo ya nyuma ntabwo nayikurikiye neza kubera ko ntari ndi kubakurikira neza ubwo nagarukira aho murakoze
murakoze reka sinzi niba Mbaduko yabayikurikiye iriya nkuru niba yayisomye nge n'umubiri ariko n'umubiri na Mbaduko wayisomye iriya nkuru halo
halo
we
kumvikano kubira kwa ntano
ngwiki
halo yego
ongera umunyabumvikana neza da ukomeza twumve
ntongo ndi kukubaza niba mbaza ngo mvuge kuri ya ngingo ya nyuma y'umutekano ijyanye n'umutekano
y'uburenganzira bwa muntu bavuga ngo barashima leta ngo barashima leta kubera uburenganzira bwa muntu
none se bagira ngo ari mu byaha bigenza atabuka byarawe agomba gushima utari uri mu rwego rwa Rwanda ugomba gushima udashimye ntumenye ikikubisa agomba gushima nyine ibyo ntabwo murenganya rwose kuko ntabwo byoroshye ni mu muriro n'umunyenga hari degre n'igihumbi donc bahashyushye kurusha muri Nyiragongo bo bumva nta byinshi nabivugaho byinshi wabisobanuye ko bashima rero hari article nahoze nsoma nayibonye yashimagiriraga cyane uwo mudamu uyoboye iyo komisiyo ndakeka yitwa na Mukasine yabishimagiriraga cyane nta na kimwe atashimye avuga ibyagezweho ariko rero ngese ko mbibona nkurikije yego ndakeka ngo bari kwizihiza iriya sabukuru isi yose yijihije ku itariki 10/12 z'uburenganzira bwa muntu ku isi yose imaze imyaka 73 ndakeka bituruka muri UN bagomba kubikora rero kandi uzi ko mu Rwanda baza kwibonekeza cyane ariko rero nta gishya gihari kuri twebwe abafunzwe ni benshi cyane abazirakamama ni benshi cyane abapfuye bari mu mapingu cyangwa amapingu amaboko aboheye inyuma wenda ubu ntibikivugwa ariko byarabaye cyangwa barabihisha ariko abantu bafunzwe ni benshi ku buryo kuvuza uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ni nko guca umugani ku manywa bajye babivuga bisubiremo batangiza raporo ariko ntawe bihuriye n'ukuri n'urugero nabibutsa yuko ejo bundi hari mu kwambirira Geneve bibukije u Rwanda ko rugomba hari inshingano nyinshi rugomba gukurikirana ko barukuze ku ntoki babwira yuko rutubahiriza uburenganzira bwa muntu ko hari byinshi bipfuye u Rwanda rutubahiriza abantu baburirwa irengero abantu bahutazwa abantu bapfa ntibakoranye ifatika uyu munsi ndabyoroye ntabwo nshaka kuzora kaboze ibyo ngibyo birazwi ko bahora barwibutsa hanyuma urabona Rusesabagina banabivuzeho gatoya urabona biriya bya Businge mu Bwongereza ntibarishaka kuva ari gushaka kubizinzika ariko ukuri kurahari ahubwo sinzi niba mwarasomye mu nyandiko ya muri Times ku musozo hanyuma handitsemo yuko uriya mukobwa Rusesabagina Karine abakozi b'umutekano b'u Rwanda birwa muhiga bamugendaho barikomojeho sinzi intwara isomye mwarayibonye kubwo rero ko agarongeye bya bindi bya iterabwoba rye arongeye buriya agiye kongera muri kapitali y'i Burayi ku buryo rero muri make ibintu byo mu Rwanda ibyo bavuga n'ibyo bakora ntaho bihuriye akana ko nakwibutsa gato mbere yuko wenda tugenda tandukana n'ibiriya bya ejo heza nuko yego ntabwo bihuye cyane ariko byanyibukije Vision City nayo ni ibintu byo kwisimbukuruza cyane bayubatse bavuga ngo inzu izabigura apartment izabigura amadolari 1,500 baragabanya barongera baragabanya amezi 6 umwaka barongera baragabanya na n'ubu ntabwo biragurwa ahubwo hagiyemo bihunyira n'ibitagangurirwa nkuko rero bira bintu bya projet zabo uzikora simbizi niba z'u Rwanda niba ziriki ni kuko na hano ntabwo bazigura mbo ubwo rero nkomeje na rangiza mvuga yuko ahubwo narangiza nsezera ahubwo ndumva ibyo twavuze ibyo bihagije nta bindi nshaka kwirwa mbivugaho iby'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ni ikinamico n'abarobisite babo gusa bikagenda bikwandika mu maraporo kure ahantu batabazi ariko ndakeka ntawe bizacira ishati bo muri EAC cyangwa mu Burundi cyangwa wahehe cyangwa muri Congo u Rwanda bamaze kurumenya bararuse noneho rero unyemereye nje nasezera nkarangiza uramenyemereye
yego mbaduko urakoze kandi wakoze kandi kuza
narangiza mbashimira mwese ariko nkarangiza mvuga ngo ije cyo nsozerezaho ni nuko tuzirikana ibyo umunyacyubahiro Gervais Condo yavuze ku isabukuru nziza ati ihuriro RNC ifite igize aba rero navuga ngo tubizirikane turebe ukuntu twakwisuganya tukabishyira mu ngiro tugakomeza tugatera intambwe ishimishije kuko ubungubu noneho abantu benshi bamaze gusobanukirwa n'amahanga amaze gusobanukirwa na kaga mbanze kumenya bitewe n'ibintu byinshi byinshi bibi akora hejuru ubundi yagiye gutandaraza hariya muri Dar es Salaam niba ari Dar es Salaam niba ari muri Tanzania nimwe ntagira n'isoni yaba yibagiwe ibyo yakozeyo cyangwa n'abategetsi bo ukuntu aba yabafashe nabi cyangwa yamuke cyangwa yabatutse rimwe na rimwe
mbese ntabwo abonye arimo kubwira Ramaphosa ngo aramwifuriza gukira Ramaphosa
yes
nayo aramwifuriza gukira covid vuba vuba kandi azi yaje ubundi yaritaga minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabo hayitwa nde Sisulu bamwitaga Sisulu yitwaga nde wa mudamu
rindwe Sisulu oya ntabwo ari we batutse na ntuza baramututse ahubwo niba utarubizi
nande
mwenyewe ntuza baramututse Cyril Ramaphosa baramututse
wala we bana namunetse bamwinjiye mu telefone dongo nini ntawamenye
niba ushaka kumvira ko bamututse uretse ko natukana ariko nushobora kukubwira ko bamututse baramututse ngo areba nk'ingona
mbo ufite
amaso nk'ay'ingona wi ariko ni abakozi
b'imana
barabivuze banduhungire he n'abana b'abagore bakora muri perezidansi barabyanditse biranditse ugiye kubishaka wabibona arangije baramuneka mbo ariko ntabwo aribyo byazindiye nta n'ubushaka kubisubiramo gusa nagira ngo ariko biranditse gutukana sangiye badatukana bariya bantu yose irabizi harya badatuka ntibatutse uriya shefu wa Human Rights Watch uzi ukuntu bamututse bakamwandagaza bakamushyira hanze kandi hano mu Burayi nta muntu n'umwe ushobora guhunahuna ngo bibeshya ngo aramutuka nawe baramwubaka akamutinya ibyo avuze ni nk'itegeko umugabo Kenneth Rose utegeka Human Rights Watch w'umunyamerika ndumva ari umunyamerika arakomeye kurusha bariya baminisitiri baza bakagenda minisitiri asa marege kingana isi imyaka n'itanu akaba yagiye ariko wowe ntabwo ariko bimeze muri makeya rero navuga ngo ndazirikana tuzirikane ibyiye ku isabukuru dushyire hamwe dukoreshe imbaraga nkeya dufite hanyuma ubundi diplomasi bariya bagabo b'i Kigali kenshi bayidukorera na buriya Yolande Makoro abikora iyo ari gutukana ari kugera gute nawe aratukana cyane extreme cyane ariko nta gisoni na gatoya bayidukorera abandi natwe twikorera iyacu amahanga amaze kumenya ikibazo cy'u Rwanda bira byose baba babeshye bagira gute amahanga amaze kubamenya yaravumbuye murakoze cyane mwese twari kumwe nababwira ngo mugire umugisha w'Imana naho ubutaha murakoze cyane
urakoze cyane nawe turagushimiye maduko Imana ibane nawe kandi wakoze cyane kuza kudutera inkunga muri ikiganiro ubwo naho ubutaha reka njye kwa Jean Pierre ingingo yacu twaganiyeho bwa nyuma ni n'abantu bashimagizaga leta y'u Rwanda umudamu ku butegeka uburenganzira bwa muntu ngo u Rwanda ngo rwavanye abana mu muhanda rubajyana mu ishuri ngo rwakingiye abantu rwageze gute kandi ibyo byose nako ni inshingano za leta nta gishyashya kiba kirimo urumva nibyo twavugagaho nta bindi Jean Pierre
nibyo ubwo wambwira ngo nyivugeho yenda nasezere nanjye ibyo ari byose uko babivuga ntabwo bareba kote negatifu zabo ibyo ari byose tuzi abantu bo muri banyahe batazi aho bari kugeza ubu ngubu aho bari kuraraguza ntabwo bo bahazi nta nubwo bahavuga
bahati ari hehe
bahati wavuga ngo ari hehe ubuse bariya bakarasira bose birirwa bavuga ngo bajyane imbere akarasira ntabwo ari profe abantu babizi kandi ari mu kazi bakamuvana ku kazi bakarinda niyo bamufunga bamufunga n'udufaranga abantu bamuherezaga kugira ngo yibesheho ubu baratubitse ubu nta uzi uko ariho ahubwo birirwa bavuga ngo ni umurwayi ni byinshi cyane nta n'umuntu twavuga ngo tubirangize ariko ingoma irisenya yenda nasezera urumva hari umuntu uvuga ngo iyo urubuto nyine rukuze iyo rushaje rurahunguka ivoka nk'iri mu kirere hari igihe kigera igahubuka ntiyongere gusubira hejuru kandi bikaba birangiye buriya iyo uhereye kuri ya kesi ya Rusesa bagina murazi iriya FPR irabyemerera ko ariyo yagiye kumukidinapinga ariko ntibagejeje ntabwo horoshye baramukidinapinze bamujyana i Kigali bamucira urubanza rwo kubeshya hanyuma urabona aho barenzaho no kwirata baravuga bati ubwo Businge akoze biriya reka bamugire ambasade wabo hano mu Bwongereza bibwiraga ko yenda ari abantu basuzuguritse cyangwa bakorera icyo bashatse ariko urabona birashobora gukomeza kubatamaza birashyira hehe birashyira kuri biriya twitaga Chogam n'ibya Common Wealth ubwo Chogam niba ariteganyijwe uyu mwaka deja kandi iyaba ambasaderi mu Bwongereza i Londres yari kuba ari gukora uburyo bategura n'iyo Chogam ariko urabona niba bitangiye umwaka nta bigisakuza gutya abantu bose bamaze kumenya agatsiko n'abaturage batanga imisoro bamenye ibyiri ya leta ntago bavuga ngo abakrimi cyangwa arabwira abantu bategure ibintu bya Chogam ngo bibere mu Rwanda cyangwa Kagame ayiyobore murumva niba yari kubera mu Rwanda Kagame agafata imyaka ibiri yo kuyiyobora urumva ko ibyo ntibishoboka ubwo rero politike yabo y'ububanyi n'ubushwanyi n'amahanga irimo irakora cyokora niko umuntu yavuga ko ari ubushwanyi n'icyo bahisemo ubwo rero mu gusoza nuko mbaduko yari abivuze mu by'ukuri abayoboke bihuriro nyarwanda Chondo nawe yarabivuze mu ijambo yagejeje ku isabukuru avuga ati ashima abashinze RNC ashima abantu bakora ijoro n'amanywa ababwira ati mukomere rwose urugamba tugomba kururwana agatsiko nako karimo karadufasha karakora ibigakwiye abantu bari kurambirwa cyangwa bavuge bati ejo bizagenda gute cyangwa se insinzi rwose RNC rwose umuntu yabakomera amashyi nabo dufatanyije nk'uru rugamba cyane cyane nyine iriya abo muri PIFO n'abandi bose bumva ko bari muri opposition nyayo ikora ititayeho ariko nabo ntitwibagirwe gushimira n'umuryango wa Rusesa bagina ngira ngo mbaduka yaravuze ko ba uriya mu kombwa Rusesa bagina bari kumushakisha urumva nabyo abanyarwanda bari muri opposition bagomba cyangwa se abandi b'inshuti bagomba kubegera nyine bakabafasha twese tugakorera hamwe uriya n'umuryango nawe ukora ibishoboka byose kugira ngo kariya gatsiko kaveho twese rero muri opposition mu by'ukuri tugomba guharanira igihugu cyacu nk'uko twakirazwe kuko nta kindi gihugu dufite cyangwa dushobora kwitirirwa abanyarwanda bose muri rusange aba bose bari kurengana byagakwiye kuba akarengane karavuyeho ariko abantu ntekereza ko hari abantu batagiye bahaguruka ngo babibone ko urugamba rugomba kurwanywa kurwanwa n'uwariwe wese ubwo rero tuhamagara abantu bose muri kuri n'abantu bari bararengeje akaguru kandi kugira ngo bahaguruke bumve ko urugamba rurwa twese kandi ko tugomba kurutsinda uko byagenda kose agatsiko nubwo kivuga meza ariko amabi niyo menshi cyane ntabwo bavuga ngo birangize nkaba nizera ko turi ahantu heza dukomeze twe gucika intege dukomeze ibikorwa byacu tunabyongere asigaye turebe ko abanyarwanda nabo badufite icyizere bazi neza yuko RNC nk'uko duhora tubivuga ni nta mizero y'ejo hazaza h'abanyarwanda nta gushidikanya Edouard rero nkaba narangiza ngushimira abo twafatanyije bose ku buhanga bw'ibyuma nshimira cyane cyane timu ya Raditahuka kuko ubu iyi ni umuntu yayita tu ikomeye cyane ya politiki yo kugira ngo aka gatsiko kabe kahirima kubera ko ntihumeka ngira ngo abanyarwanda bamaze kuyimenyera bakurikira ijoro buri munsi ibiganiro biza bitandukanye kandi mu by'ukuri biburira cyangwa se bigerageza kuvuganira abanyarwanda bari mu karengane biruko kari agatsiko kaba katabishaka nk'uko bariya bacyuma bari kugezira bo Edouard rero nagushimira ngashimira abazadukurikira bitahuka muri rusange ubwo ngubwo tuzongera ubutaha murakoze cyane
murakoze Jean Pierre kubaje mu kiganiro nawe ndagushimiye cyane we na Mbaduko na Serge na Chantal n'abadukurikiye bose ubwo nanjye ku munsi mukuru anniversaire ya RNC nasaba abanyarwanda bose kuyiterera uburabyo kandi bumva icyo cyakuvuga iyo umwana yiza ni verisere muziko bamuhakado ubwo rero abanyarwanda abakunda radio itahuka abakunda baharanira impinduka bose bakwiye gufata akantu k'agakado bakoherereza RNC nuko bimeze ko RNC ifite anniversaire ubwo rero mwese mwese abadukurikiye murakoze cyane turabashimiye cyane kandi turabakunda abanyarwanda bari mu gihugu tuzibazo barimo ariko natwe ntabwo duhema gutekereza ku bibazo byabo no kubigeza hanze kandi batugaye gutinda nk'uko umunyacyubahiro yabivuze cyondo batugaye gutinda bazatugaye guhera kubera ko ibibazo tubyitayeho kandi natwe turababaye cyane aho turi murakoze cyane rero mwese mwese imana ibane namwe
kurimbura rubanda ndavuga cyacyago gitegeka rubanda gutema gutema imyaka yabo nigihinduri ingendo kireke rubanda rwiheze mu mirire dore abaturage kibica kikabambura ndetse n'amasambu kigasenya amazu yabo bakarara mu bigunda cyo kirara mu mitamenwa ngwino 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 gihanga ngwino ngwino utabara bawe
ngwino ngwino gihanga wowe wahanze u Rwanda ngwino ngwino utabara wowe tuje
ngwino gihanga
ngwino gihanga wowe wahanze u Rwanda ngwino
amagorwa remereye twatejwe n'icyo cyago ndavuga cyacyago gitsindaza abantu bakantarwa amakunja